this report after the joint meeting of the deacon and the trustee board of the tabernacle of Friday night. We're reading these resolutions, which will pertain to every man, every woman, that is an endorsed follower of this ministry, would like to know the mind of the board, the pastor, and the associate pastor. I read these resolutions this morning. Everyone give as earnest heed and attention to it as you can. These resolutions were made and passed by the Board of Trustees and Deacons in full agreement with the pastor and the assistant pastor. All tapes of Reverend William Branham's sermons are to be made by Fred Southman only, until further notified by the board. We do not at this time recognize any free tape ministry. These tapes are franchised and cannot be reproduced by any other person than Fred Southman without his written permission. Number two. No person holding meetings, selling books or tapes, writing tracts, giving out prayer cloths or cards of any kind, or soliciting any gifts, are not recognized by this church or its pastor. They are doing this under false pretense and have not been given the authority to do so. Three. This church does not send out any ministers other than its pastor, Reverend William Branham, to hold services elsewhere. The reasons for these resolutions are as follows. It has been brought to our attention that ministers are crossing the country, entering into other fellowships, saying they are associated with and are sent out by this church to hold these meetings. It has also been brought to our attention that people are printing cards and tracts, sending out prayer cloths and so forth, as though they were authorized to do so by this church and its pastor, which is not true. It will be appreciated if you will notify the church of any person found doing this. These resolutions have been read and approved by the pastor, Reverend William Branham, Associate Pastor, Reverend Armand Neville, and the Trustee and Deacon Board. May the Lord bless you. This
Dear Heavenly Father,
Baba wasizulwini othandekayo, siyabonga kulokukusa ukuthi singakholwa. Kwenziwe kwaba ngokungenzeka ngegazi elifithekileyo lendodana yakho uJesu ukuthi siyoba ngabahlanganyeli bomusa wakhe, ukuthi sibe ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu ngokulalela kwakhe kwaze kwaba sekufeni esiphambanweni. Silungisiswe ngokukholwa kuye nokuvuka kwakhe futhi manje umoya ongcwele ufithwe ndawo zonke ezinhlizweni zethu. Siyabonga ngaleli thuba ukuba size lapha kulokhu kusa ukuhlephulelana imicabango yethu nezindumiso zethu, ukuzwakalisa ngamaculo, izimfakazo, ukufundwa kwamahubo, ukufundwa kwezwi lakho. Futhi silinde ngesizotha kumoya ongcwele ukuba usethulele umlayezo oqokelwe leli hora siphe khona Nkosi. Kwangathi singazuza ngokuba lapha namhlanje. Futhi uma sisuka endlini kwangathi singasho njengalabo ababevela eMaos, izinhliziyo zethu besingavuthini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi kulokhu kusa na. Siphe lezi zinto uNkulunkulu phakathi egameni likaJesu Kristu. Amen. Salan Pansi. Sani bona kuseni bangane lapha phandle lapha eTabernakele nakubangane bethu ngaphandle sizweni sonke kusuka le ogwini lwasentshonalanga futhi kulokhu kusa kuye ogwini lwasempumalanga nasenyakatho naseningizimu abathume othelefoni. Usuku oluhle lapha e-Indiana kancane luthe ukuba namafu angengakanani kupholile kuluhle kakhulu. Itabernakele ligcwele phama ngaphandle emagcekeni nangokuzungeza izindonga. Silindele ngamathemba amakhulu enkosini ukuba isivakashele namhlanje. Futhi sethemba ukuthi uNkulunkulu uniphe usuku olukahle noma yikuphi lapho enikhona futhi usuku oluhle ngokuba lunikezwe iNkosi. Akunandaba ukuthi isimo sezulu sinjani, usuku oluhle. Siyajabula ukuba lapha, sisajabula namanje ukuthi sinethuba ukuzwakalisa ezweni ukukholwa kwethu kuJesu Kristu. Futhi sifuna ukuthatha lonke ithuba esingalithatha ukunikeza ukuzwakalisa kwethu kothando lwakhe nalokho asenzele khona. Namhlanje nginikezwe emizuzwaneni embalwa edlule isimemezelo ukuba ngisenze bese kuthi-ke nginezinto ezimbalwa lapha engithanda ukuzisho. Futhi esinye sazo isimemezelo sanikwa mina mayelana nomhlangano webhodi ngobunye ubusuku. Futhi kube khona idikoni elilodwa lasebandleni elihambela yokwakha e-Arizona elingumfowethu Collins, umfowethu odumileyo. Futhi njengoba engekho bona ibhodi iqoke umfowethu Charlie Cox ukuba athathe indawo yakhe esahambile. Nomfowethu Charlie Cox ngokomthetho uqokwa ngumphatheli noma ibhodi yabadikoni baleli bandla ukuthatha isikhundla sikamfowethu Collins njengoba engekho. Nento engifuna kuyisho futhi ngifuna ukunibonga nonke bantu ngoba abanye benu bangahle baye ekhaya ngaphambi kwenkonzo yokuphilisa kulo busuku ngezipho ezinhle ezincane izimpawu. Lethelwe ukudla okuningi selokhu sifikile lapha futhi kusukela kumkami nami nomndeni wami sikuthokozela ngempela. Ngezinye izikhathi ngikhohlwa ngisho ukusho noma yini ngakho. Kubhizi kakhulu niyazi ingqondo yami iyaluza kakhulu ngaso sonke isikhathi. Ungabona nje ukuthi kuyini ngabantu hayi abakhona lapha kuleli bandla kuphela kodwa abavele emhlabeni jikelele niyabo. Futhi kuwuhlobo lokugcina uyaluyaluza ngaso sonke isikhathi. Omunye ubesho mayelana nokubusiswa kwezingane nezinkonzo zombhaphathizo kanjalo njalo. Lokho kuhle kakhulu ngifisa engathi bengingakwenza kodwa nje kusonteka kakhulu kulukhuni ukuba ngibe nesikhathi ngifanele ngigcine ingqondo yami ikulokhu ngqo lo mlayezo. Niyazi iBhayibheli lathi kubapostoli noma abapostoli njalo eBhayibhelini lathi hambani uzifunele wena phakathi kwenu indoda efakazelwa kahle neqotho negcwaliswe ngomoya ongcwele ukuba inake lezi zindaba. Futhi ngitshele uBheli wathi uzoyibusisa ingane ngalesi sikhathi baba ngathi oh he yabo. Uma sineziningi zazo ezilindele ukubusiswa futhi lokho kulungile ngizodinga nje ukuba ngibuye bese ngithatha usuku oluyispesheli lokubusiswa kwezingane. Ngakho ngizothanda ukwenza lokho. Manje kodwa sifuna ukunibonga ngamunye wenu ezinhliziyweni zethu unkosikazi mina nomndeni wethu. Abantu basilethela izimpahla ezifakwe emathinini nobhontshisi osemutsha, i-butter beans, amakhabe, amakhantalophu, izitrobheli noma yini nje okungacatshangwa ngakho bayakuletha. Umfowethu odadewethu abathanda kakhulu ngolunye usuku basilethela ikewu elikhulukazi ngisalidla. Futhi ngakho nje futhi ngizofanele ngikuqede ngaphambi kokuba ngihambe ngiqagele. Ngakho uma ngingakwenzi uzokuthatha sihambe nakho ngqo. Futhi ngakho sizo impela siyabonga ngalezi zinto. Ngazi abaningi babantu abanye babo angibazi bazobe becambalele egosini uma singena. Futhi ngakho ngikubonga ngempela. Nabaningi ngiyabazi ngibone abaningi futhi baningi engingatholi ukubabona. Ngineqiniso ukuthi wonke umuntu uyaqonda ukuthi ngingathanda ukufinyelela kumuntu wonke uma bengingakwenza kodwa ngingedwa kuphela nabo angikwazi ukufinyelela kumuntu wonke. Ngenza konke engaziyo ukuthi kwenziwa kanjani. Ngakho uNkulunkulu abe nani. Ngiqinise ukuthi ukhona ozoba nani lo nguJesu Kristu futhi angaba khona. Uyena muntu kuphela ongosezindaweni zonke futhi ungumnini mandla ngakho anganikeza zonke izidingo. Futhi ungosezindaweni zonke futhi uyazazi izidingo zenu ukuthi nidingani. Ngiyala wonke umuntu engeza kube ngishishisa ngawo onke amandla ami ngisho selokhu ngibe lapha kulokhu ukuze ukuthi ngizothola wonke umuntu engingamthola. Futhi uma engikugejayo uNkulunkulu ongumnini mandla uzozoninikeza zonke izidingo zenu ngokwengcebo yakhe enkazimulweni. Angikuboni kahle hle lokho ungakufunda na. Kuyisimemezelo esispecial sohlobo lithize futhi ngicabanga ukuthi sifanele ukuthi sibhalwe nguBilly Paul. Ngakho ufana nami ngikwazi ngisho ukufunda isandla sami uqobo. Futhi ngakho ngibhala ngokufishanisa konke okungokwami uqobo. Futhi uma beningabona ezinye zezindikimba zami lapha ezibhalwe lapha, nicabanga ukuthi beningake nikuqonde lokho na. Ngiloku njengenkanyezi inqamula eBritain kanjalo njalo nje konke. Umfowethu Ade wase-Arkansas ukuba abone umfundisi Perry Green kuyingemuva lesonto masinya. Kulungile.
Now, so another
manje ngakho enye into engithanda ngithanda ukuyimemezela lapha yilokho kulobusuku manje okwenkonzo yokuphilisa. Sizophulekela abagulayo kulobusuku futhi ngakho ngethemba ukuthi nizoba lapha. Futhi sithumela imikhonzo kubo bonke abantu ngaphandle ezweni lonke egameni lenkosi uJesu ukuthi uNkulunkulu uzonibusisa kulokhu kusa. Abanye benu sekuyela ngasemini enhla eNew York, sekucishe kube phakathi nemini, naphandle eArizona ugu lwasentshonalanga cishe ngelesikhombisa nqo kuphela. Ngakho kukhona futhi lapha siphakathi nendawo ngqo. Ngakho uNkulunkulu anibusise lisalalele. Manje lokhu kungaba ngikubeke enhliziyweni yami ngenkathi ngiselapha futhi ngangingavunyelwe ukuba namahholo futhi ekugcineni bathi ukusinika imvume sasikwazi ukuba nenkonzo eyodwa kodwa singafanele ukukhulekela abagulayo. Leyo inkonzo yami ngifanele ngenze lokho uMoya oNgcwele ongitshela ukuba ngikwenze. Ngakho ngakwenqaba ngenxa yokuthi ngifuna ukukhululeka ukuba ngenze noma yikuphi uMoya oNgcwele athi angikwenze, niyabo. Ngakho ngicabange ukuthi nje singahlupheka nje olunye futhi usuku olulodwa empeleni eTabernakele. Futhi kupholile kulokhu kusa inkosi nje isenzele usuku olukahle lapha, ngakho siyabonga. Manje ekwenzeni lokhu ngize lapha ngenhloso yokufundisa ngezitsha zokugcina, izitsha eziyisikhombisa zokugcina, namacilongo ayisikhombisa okugcina, nemidumo eyisikhombisa yokugcina yencwadi yezambulo. Ngibophele ndawonye kuleli hora esiphila kulo manje ukulandela ukuvulwa kwezimpawu eziyisikhombisa eminyaka yebandla eyisikhombisa. Ngakho asikwazanga ukuthola indlu yokukwenza. Ngakho ngethemba lokho masinya nje uma ngingahle ngikwazi ngingakwazi ukuthola indawo eyenele yalokho phakathi kokuthi kube lapha noma eLouisville eNew Albany noma kambe simise ithende ukuze nje sikwazi ukuhlala isikhathi eside ngangoba inkosi isiholela kuba sikwenza.
But in this now took this opportunity.
Kodwa kulokhu manje ngithathele lithuba ukuzwakalisa kubantu inkolelo yami nokukholwa kuNkulunkulu bese-ke nginiletha ehoreni esiphila kulo. Futhi ngalokhu akukhonjiwe kumuntu othize izivumokholo noma kungaba yini, kunjengoba nje ngibona izwi likaNkulunkulu. Futhi ngesonto ledlule sibe nokuthululwa okuhle kakhulu kukamoya phezu kwezi. Ubumude futhi ngakuzonda ukuhlala isikhathi eside kangako, kodwa nokho asazi ukuthi sikhathi sini esizohlangana ngaso okokugcina. ukuthi sifanele njengo ngifuna ukuba njalo ngifuna ukuba njalo njalo njengoba uPaulu wasendulo asho angigwemanga ukunitshela lonke icebo likaNkulunkulu uJesu wathi akakudlanga lutho kubafundi bakhe futhi njengoba mina ngibhizi kangaka ngizama ukuhlala phansi kogcobo lukamongcwele ukuthola ukuthi ihora lini umlayezo wehora uyini ngiyehluleka ngezinye izikhathi ukuphuma futhi ngenze imisebenzi engiyimiselweyo njengenceku kaKristu njengomfundisi kodwa nginendoda amaningana azama ukungisiza ukuba ngenze lokhu engibongayo ngawo bonke abazalwane bami abangabefundisi manje ngiqondile ukuzama ukugcina abantu uma nina abangaphandle ezweni lapho umlayezo uyakhona beningama bese niqala ukukhalaza leli banda kulokhu kusa ezikhaleni zezihlalo izinkulisa ngaphandle kuvulwe imisakazo emabhasini amakharaveni kanjalo njalo nezimoto benizobona ukuthi yini inkinga bese kubake inkonzo ngayinye abaningi beshayela bedlula futhi bebiza kanjalo njalo abakwazanga ukungena macala onke futhi sidinga enye futhi indawo ukuze abantu bakwazi ukuhlala futhi bathokomale bese ke ngehlisa umlayezo ngicabanga ukuthi usemqoka ngokubaluleke kakhulu ngizokuthi lesikufanele sonke sithokomale futhi sihlale phansi futhi ukuze sikwazi ukulalela namapensela ethu nephepha namanothi nebhayibheli kanjalo njalo kubhala phansi amanothi kodwa ngalendlela ngicabange ukuthi ngizobuyela emumva ngesikhathi esinaso esiphila kuso bese sizama ukwethula ezinye zalezi zinto enizohlangana nazo futhi nizozidinga uma ngiza lapha namhlanje noma ngaluphi olunye usuku noma yimuphi omunye umfundisi ukuzama ukuletha umlayezo kubantu abantu abafayo njengoba sinjalo nesikhathi sisondele kakhulu sisiseduze njengoba ngikholwa ngalolu suku ngingaba ngumzenzisi ukuzama ukuletha into engaziyo ukuthi niyothokoziswa yiyo futhi iphambane nezwi kaNkulunkulu noma into yokudonsa isicuku noma into enjengaleyo bengingeke ngaba yilokho engilapha ukuba ngibe yikho umfundisi kaKristu ngifuna ukuletha into engicabanga ukuthi iwusizo olubalulekile kini hayi nje ukuba ngibuke kodwa ukucabanga ukuthi kuyinto ukuthi uma ngifana namhlanje kusasa iyobambelela okuyihange enhlizweni yenu ukuba niqhubeke futhi nikhonze uNkulunkulu manje ngifuna ukusho ukuthi kukhona into nje elungiselela ukwenzeka ngiyayazi abaningi benu lapha bayakhumbula ngenkathi umfowethu Junior Jackson efika kimi kancanyana ngaphambi kokuba aye ngase-Arizona ngephupho ayenalo into yesibanga bangaki okukhumbulayo lokho na enkosi yasinika ingazo futhi kwenzeka ncamashi manje usanda kuba nelinye iphupho into ethize lento oyisimanga indoda yayilapha ngolunye usuku ivela e-Oregon isho impela ayingazi futhi yaphupha iphupho elifanayo ngakho uJunior Jackson aliphuphayo futhi ifika yangitshela angiyazi incazo ngilinde inkosi kodwa ngiyazi ukuthi kuzoba yinto evela kuNkulunkulu ukhumbuleni nje lokho kungu-isho kanje inkosi kuyinto ezovela ivela kuNkulunkulu angazi ukuthi iyini impela yethusa ngempela ngokusobala mayelana namaphupho indoda umabili enye yawo ingahle ukuthi i-Baptist, i-Presbyterian, ingahle ukuba ihlezi lapha ulokhu kusa angazi, yayilapha ngolunye usuku, angiyazi indoda. Kodwa yayixoxa iphupho nezinyembezi emehlweni ayo futhi layiqhaqhazelisa. Suka le e-Oregon lapha ukulizwakalisa. Ufoni Jackson ungena ngendlela efanayo kulokhu kusa enye indoda ingayazi enye eyodwa izinkulungwane zamamayela ukuqhelelana nenye namaphupho omabili ngento efanayo nje ngakho umoya ongcwele uyigodlile ke ingazo kimi angazi ukuthi ngizoyitshelani indoda kodwa ngiyazi uNkulunkulu ungiselela ukwenza okuthize futhi kuzoba yinto enhle kakhulu emehlweni ethu manje umlayezo kulokhu kusa ngifuna ukufunda encwadini yabaseGalatiya angishumayeli noma nje isifundo sesikole sangesonto Futhi manje nina besilisa besifazane enimi ngasezindongeni futhi umuntu ofuna ukushintshana futhi anidedele nihlale phansi isikhashana noma ukuthize manje ngeke ningihluphe nibe ngokuhlonipha nje futhi uma omama abantwanyana babo bekhala noma ukuthize omunye uzophuma enkulisa ukuze babe nendawo yabantwanyana futhi manje thatha ipensela lakho iBhayibheli futhi ulungele ukubhala phansi eminye imibhalo esizoyifunda ngifuna nizizwe niboshelwe phansi ngifuna nizizwe ngifuna nizizwe nikhululekile ukuba nihlale futhi nitadishe futhi ningahle ningavumelani okungukuthi kulungile kodwa ngikhuluma lokhu kuphela esizweni sonke kulokhu kusa ukuze kuthi abantu okholwe ngumlayezo inkosi uJesu enginike wona wayelihora bazi ukuthi kwenzekani futhi ngikubeka embhalweni. Lesonto ledlula sakhuluma ngokuthi abagcotshiweyo ngosuku lokugcina futhi uma nina noma imuphi wenu ningabalaleli bamatheyiphu qinisekani ukuthola leyo teyiphu. Akusikho ukuthi sifuna ukuthengisa amateyiphu, lelo akusilo isu, kuyiso lokukhipha umlayezo. Niyabo, niyabo. Uma ninomshini weteyiphu, qoqani iqembu labantu futhi nidlale bese nilalelisisa abagcotshiweyo. Yizo abantu besukuma bese bethi, oh, iBhayibheli lathi izinsuku zokugcina kuyovela abaprofeti bamanga futhi benze lezi zibonakaliso. Lowo ngumbhalo ngokuyikho du. Manje ke kusebenza phi lokho na kufanele kusetshenziswe ngokuyikho. Kulomsuku ngifuna ukukhuluma ngokuthi uma inkosi ithanda ngokuthi uNkulunkulu wembulwa ezini lakhe uqobo. Ukuthi iso lingesetshenziswe kanjani lapho okufanele kube khona indlebe yabo. Njengoba ushicilela iBhayibheli lonke nje futhi kulo lonke iBhayibheli lifanekisa uJesu Kristu. Ngakho ngifuna ukukhuluma ngalokho kulomsuku. Inkosi ithanda futhi manje uma kungenjalo ngolunye usuku lwakamuva enyangeni. Manje encwadini yakwabaseGalatiya nasencwadini yabaseKorinte besibili esesine elokuqala kuya kwelesithupha bese kuba kwabaseGalatiya bokuqala elokuqala kuya kwelesine ngifuna ukufunda omunye umbhalo. Manje kwabaseGalatiya bokuqala elokuqala kuya kwelesine uPawulu umpostoli qaphela ukuma ngokushesha impela umpostoli kusho othunyiwe noma isithunywa senkolo. UPawulu umpostoli ongaveli kubantu noma ngumuntu kodwa Jesu Kristu noNkulunkulu uYise owamvusa kwabafileyo. Nabazalwane bonke abanami kuwo amabandla aseGalatiya. Makubekini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini yethu Jesu Kristu. Wazinikela ngenxa yezono zethu kuze asophule kuleli zwe elibi lamanje. Ngokwentando kaNkulunkulu Baba wethu makube kuye udumo kuze kube phakade. Amen. Manje ngodini yakwabaseKorinte besibili isahluko sesine kuli sizofunda kusukela kwelokuqala kuya kwelesithupha amavesi.
Therefore seeing we have this ministry.
Ngakho lokhu sinale nkonzo njengokuba sahawukelwa asidangali.
But have renounced hidden things.
Kodwa sizilahlile izinto ezifihliwe zehlazo, asihambisi ngobuqili, asiliphambanisi izwi likaNkulunkulu. Kepha ngokuveza obala iqiniso sizincoma kunembeza wabantu bonke phambi kukaNkulunkulu. Kepha uma ivangeli lethu lifihlakele, lifihlakele kwabalahlwayo. Uma lokho kungangenisi abamiselwe ngaphambili angazi ukuthi kwenzani. Ububona abangakholwa uNkulunkulu walelizwe ububuthekisile izingqondo zabo kuze kungasi kubo ukukhanya kwevangeli lenkazimulo kaKristu ongumfanekiso kaNkulunkulu. Yaphana njengoba kwakunjalo ensimini yase-Edeni bakhishwa funa bathinte lomu. Ngokuba asizishumayeli thina kodwa sishumayela uKristu Jesu oyinkosi yizikhonzi zenu ngenxa kaKristu. Ngokuba uNkulunkulu owathi akuvele kukhanya ebumnyameni owakhanya ezinhliziyweni zethu ukuze asiphe ukukhanya kokwazi inkazimulo kaNkulunkulu ebusweni bukaJesu Kristu.
Amen.
Ngifundeka kanjalo-ke izwi. Manje indikimba yami kulokhu kusa ithi uNkulunkulu walonyaka omubi. Njengoba sesifundile emibhalweni uNkulunkulu walelizwe lonyaka omubi. Manje lo mlayezo ukhomba ububi balonyaka omubi futhi ufitha esiprofethweni salonyaka omubi. Futhi kuyinkolelo yami ukuthi wonke ukuthi iBhayibheli linayo yonke impendulo yawo wonke unyaka esivele ibhalwe eBhayibhelini yekholwa lalowo nyaka. Ngikholwa ukuthi yonke into esiyidingayo ibhalwe khona lapha nje idinga ukuhunyushwa ngumoya ongcwele. Ngikholwa ukuthi noma yimuphi umuntu emhlabeni unelungelo lokufaka uhumusha kwakhe uqobo ezweni. UNkulunkulu akadingi muntu ukuba ahumushe izwi lakhe, ungumhumushi wakhe yena. Wathi uyakwenza futhi uyakwenza. Njengoba ngishilo izikhathi eziningi, wathi intombi iyokhulelwa wakhuluma lokho ngezindebe zomprofethi futhi yakwenza. Awukho muntu ozohumusha lokho. Ekuqaleni wathi makube khona ukukhanya futhi kwaba khona, awukho muntu ozohumusha. Wathi ngezinsuku zokugcina uyothulula umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama futhi wakwenza, akudingi lutho ukuhumusha. Wathi ngezinsuku zokugcina lezi zinto esizibona zenzeka manje ziyoba lapha, akudingi kuhumusha, sekuvele kuhunyushiwe. Yabo. Manje kutabhalisisani manje njengoba sitadisha izwi. UNkulunkulu walonyaka omubi esiphila kuwo manje. Kungabonakala kuyisimanga, into eyisimanga impela. Kulonyaka womusa lapho uNkulunkulu ethatha abantu ngenxa yegama lakhe, lowo ngumlobokazi wakhe. Kulonyaka omubi ofanele ubizwe ngonyaka wobubi.
The very age that God is calling.
Wona impela unyaka uNkulunkulu abiza khona abantu ngenxa yegama lakhe ngomusa baphume futhi ubizwa ngonyaka omubi. Manje sizokufakazisa ngeBhayibheli ukuthi lona ngonyaka ayekhuluma ngawo. Kuyinto isimanga impela ukucabanga lokho ukuthi onyakeni omubi njengalona ukuthi uNkulunkulu ngaleso sikhathi uyobe ebiza umlobokazi wakhe. Nikaphelile yini? Wathi abantu, hayi bandla. Ngani na? Nokho libizwa ngebandla kodwa uyobiza abantu. Manje ibandla lingumbuthano wabantu abaningi bazo zonke izimo ezehlukene. Kodwa uNkulunkulu ubiza oyedwa lapha. Akashonga ukuthi ngiyobiza iMethodist, iBaptist, iPentecostal. Wathi obiza abantu ababizeleni na igama lakhe. Yabo abantu oyedwa kwiMethodist, oyedwa kwiBaptist, oyedwa kwiLuthela, oyedwa kwiKatolika, yabo. Kodwa uyabiza hayi iqembu lebandla kodwa abantu begama lakhe. Omukela igama lakhe, othembise egameni lakhe. Aye emshadweni ukuba ashade naye, ukuba abe yingxenye yakhe ukumiselwa ngaphambi. Njengendoda nje ekhetha umfazi ufanele empilweni yayo, wamiselwa ukuba abe yingxenye yomzimba wayo. Ngakho lokho ngokuthi umlobokazi kaKristu uyoba njalo futhi unjalo manje, kusukela endulo wamiswa nguNkulunkulu ukuba abe yingxenye yalowo mzimba. Yabo. Oh, imibhalo icebe kakhulu, igcwele uju.
Notice not what someone has said, what someone called, but what God.
Kaphelani, hayi lokho okushiwo ngomunye umuntu, okubizwe ngomunye umuntu, kodwa lokho uNkulunkulu akukhetha ngaphambi kokusekelwa kwezwe, futhi ubize laba bantu ngezinsuku zokugcina, hayi inhlangano, abantu begama lakhe. Futhi lo nyaka omubi ungenkathi lapho ekwenza khona, wona impela lo nyaka wokweduka. Ngevikele edlule kuMathewu 24, awungunyaka odukisa kakhulu kunayo yonke iminyaka. yonke iminyaka yokweduka kusukela esiminyasa iten kwehle njalo awubaze kube khona unyaka wokweduka okungaka njengalo nyaka. Kuyovela abaprofethi bamanga futhi baveze izibonakaliso nezimangaliso uma kungenzeka ukudukisa nabakhethiweyo nabo. Manje abandawo nje ayiwo ngegama nje anesitashi yamabandla kanjalo njalo omcabango ongenakufakazi owenziwe ngumuntu lokho bekungeke abakhethwa bebengeke neze bakunake lo. Kodwa kuphezulu lapho hlishe impela njengento yangempela. Ye kushiya ngaphandle izwi elilodwa yilokho kuphela odinga ukukwenza. Ukwethenjiselwe unyaka isikhathi esikhulu ngempela amaKristu ndawo zonke nakani ihora esiphila kulo. Makani phansi futhi nifunde futhi nalelisise. UNkulunkulu ubeyobabizelani abantu baphume kulo nyaka omubi igama lakhe na? Isizathu esiyiso ukumvivinya umlobokazi wakhe. Kungokokuba uma esebonakalisiwe wavivinywa wafakazelwa wafakaza kusathane. Njengoba kwakunjalo ekuqaleni kuya kuba njalo ekupheleni. Njengembewu iqala emhlabathini ikhuphuka yedlule kubathwali ukuphila kwayo kodwa iphetha imbewu efanayo eyayiyiyo ngenkathi ingena emhlabathini. Nendlela efanayo imbewu yokweduka eyawela ngayo emhlabathini e-Edene yindlela efanayo ephetha ngayo ngezinsuku zokuqina. Njengoba nje ivangeli linjalo ngenkathi liwela ehlelweni eNaisiya eRoma liphethela enhlanganweni enkulu ephakeme. Njengoba nje imbewu yebandla yawa emuva lapho nezibonakaliso ezimangaliso noKristu ophilayo phakathi kwabo iphethela ezinsukwini zokugcina phansi kwenkonzo kaMalakhi wesine futhi buyisela emuva futhi ukukholwa kwasekuqaleni okwake kwanikelwa.
This evil age is to prove to Satan she
yathola manje lo nyaka omubi uzofakazisa kuSathane alifani noEva ukuthi alisilo lolohlobo lwesifazane.
And she will be
uthi niyovivinywa ngezwi lakhe umlobokazi njengoba umlobokazi kaAdamu wavivinywa ngezwi. Nomlobokazi ka-Adamu walikholwa lonke nelinqu izwi lonke kodwa wadideka esithembisweni esisodwa ukuthi unguye izolo namuhla naphakade namhlanje. Kodwa wehluleka esithembisweni esisodwa phansi kokulinga kwesitha ubuso nobuso. Kuthi manje abantu obizelwa igama lakhe kusobala ngumlobokazi wakhe.
She is to come in contact again. Izofika ithumane
futhi ngento efanayo.
Not but just a nominational truth.
Hayi ngeqiniso lebuhlelo noma okuthile kodwa onke amazwi. Ngokuba ekuqaleni kweBhayibheli umuntu wanikwa izwi kaNkulunkulu ukuba aphile ngalo.
One word misinterpreted.
Izwi elilodwa lahunyushwa ngokungesikho yindoda ethiwa nguSathane, umuntu wesilwane esibizwa ngenyoka.
Satan in this person could talk to Eve.
USathane ekulomuntu wayekwazi ukukhuluma noEva wase ehumusha ngokungesikho izwi kuye futhi walahleka. Kufanele libe izwi lonke. Phakathi neBhayibheli uJesu uyafika wayesethi akusikwasodwa umuntu ayekuphila ngaso kodwa ngamazwi onke ngenkathi elingwa nguSathane. Manje uNkulunkulu esitshele lapha ngezinsuku zokugcina ukuthi uNkulunkulu walelizwe uyosukuma ngezinsuku zokugcina.
And whosoever shall
uthi lona loyo nezela izwi elilodwa kulo noma asuse izwi elilodwa kulo isabelo sakhe siyosuswa encwadini yokuphila.
God be merciful to us.
UNkulunkulu sihawukele uthi masingahambi njengamayembe alukhuni izifuba ezikhoshile ikhanda elibheke phezulu osazi konke ngokuba nathi sasingalaleli. Masithi ngesihawu nomusa nokuzwa enhlizweni yethu ngakuNkulunkulu ngokuzithoba size esihlalweni sobukhosi sesihawu. Kuyisimanga manje emva kweminyaka ethile engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye yokushunyayelwa kwevangeli futhi manje lona leyo yinqubo yezwe imbi kakhulu ukwedlula izinsuku lapho lokho lapho eselapho. Inqubo yezwe imbi kakhulu.
the world is heading to a great climax.
Izwe liqonde ovuthondabeni olukhulu. Niyakwazi lokho. Inkosi igcwalisa izwi layo macala onke.
Yesterday standing.
Izolo ngimi ngathemba ukuthi umfo omncane aka angeke. Da ngifike nomngame nenkosikazi Woods umfowethu Roy Robertson down lapha umfowethu Woods sasime phakathi ngapha kulesi sikhungo sezitolo iYoungstown esincane ukuthola impahla udadewethu Woods ayinayo uthi sisami lapho umfo osemusha wenyuka wase ezethula futhi eyisihambi kimi enye insizwa yenyuka yase ithi kuphakathi kokuthi babe ngabase Alabama George ngikholwa ukuthi eGeorgia ngoba ngababuza ukuthi ngabe babe mazini umfowethu Welch even
uthi
saxoxa imizuzu embalwa uthi ngenkathi ngiba sengisuka lensizwa yangibuka lapho omunye umfo osemusha nomfana wakhe omncane besuka behamba lensizwa yangibuka yathi into eyodwa nje engifuna ukuyisho ngathi uyikholwa na ungumkristu na yathi kaumnumzane yathi bengingahle ngingacaphuni nje izwi eyalisho lapho kodwa kungenzeka ukuthi yayikade imancikancika kancane ngangiyibuze mayelana nezinto zengelosi yenkosi ibonakala futhi yathi yayike yezwa ngakho kodwa yayingakaze ibe sebandleni ngaphambili leli bandla
ngathi
yakukholwa na yathi yebo mnumzane yathi bengibhekisisa enye into yathi abantu bengitshela ngalezi zibikezelo nezinto futhi ngezwa etayipini ukuthi wabikezela ukuthi iCalifornia iyoklayeka kanjani kanjalo yathi ngenkathi ngibona lokho ephepheni ngase ngiyakukholwa-ke yathi ngiyeza namhlanje noma kusasa lokho kunamhlanje kungokokuqala kimi ngathi inkosi kubusise endodana ngase ngiqala ukuyiqhawula
He said, I want to say something to you, sir.
Yathi kodwa kukhona engifuna ukukusho kuwe mnumzane. Yathi ngilahleka ukulahleka. Yathi nginjengohlavu lwemali endundumeni yesithabathi. Ngilahlekile. Yathi kodwa awudingi ukuhlala ungaleyo ndlela. Ukhona omunye omile okhona manje ongakuthola ngomzuzu osulungele ukutholwa ngawo. Yathi sengilungele. Ngathi ungalikhothamisa ikhanda lakho na yathi anginamahlona ukuthi kukho lokho kuphela kodwa yaguqa ngamadolo ayo lapho kuleyo ndawo yokupaka phambi kwabo bonke abantu abantu emgwaqeni beyibukela lapho sakhuleka nayo yaze yanikela uNkulunkulu inhliziyo yayo yenyuka isoni yabuyela emuva isimqala kaNkulunkulu yenyukele eceleni kwemoto iphile yasebuyela emuva isiphila ngathi iqibilizo belivuliwe kusasa kukhona umthombo ogcwaliswe ngegazi elimunqwe emithanjeni ka-Imanueli lapho izoni zibhukutha ngaphansi kwethantala kusuka lonke ibala lazo lecala alisukumo bhubhathizwe egameni likajesu kristu ubeza igama lenkosi unkulunkulu uzokugcwalisa ngomoya ongcwele futhi akuphe lezi zinto ezinkulu futhi akwenze kanjalo ukuze ukubona kuyini na yize liqonde kuvuthwa ndaba ngani na umoya wokungabi namathetho ukubola kokuziphatha inkolo yesayense uliholele ekubeni yindawo yokuhlala zonke izinyoni ezizondekayo nezingcolile njengoba ibhayibheli lasho sikufunde izambulo zeshumi nesishiyagalombili nje ngenkathi sisaqalisa leli phuzu sithola izambulo zeshumi nesishiyagalolunye elokuqala kuya kwelesihlanu ngicabanga ukuthi nginakho lokho kumakwe kahle
And after these things I saw another
Yebo walokhu ngabona enye ingelosi yehla ezulwini inamandla amakhulu nomhlaba wakhanyiswa ngokukhazimula kwayo
And he cried mightily with a
Yamemeza ngezwi elikhulu Manje ninabantu enibe namaphupho Yathi liyawa iBhabhiloni elikhulu selibe yindawo yokuhlala amademoni nendawo yokubopha bonke omoya abangcolileyo ndawo yokubopha zonke izinyoni ezingcolileyo nezizondekayo ukuba izizwe zonke ziphuzile iweni lolaka ibandla lobufebe balo
And the kings of the earth have committed fornication.
Namakhosi omhlaba febile nalo nabathengisi bomhlaba uqebile ngamandla okutamasa kwalo.
But it's got to a place that a Christian
Kuthi sinisa nabesifazane ningahle ningavumelani nalokhu kodwa ngizwa ngiholeleka ukuba ngikuhle. Benazini noma imuphi wesifazane ozikhumula izingubo kanjalo akaphili kahle engqondweni yakhe na? Niyazini unjalo noma ngabe uyakukholwa noma cha noma akacabangi uyisifebe na? Nakubo wesifazane engama nesandla sakhe phambi kukaNkulunkulu futhi afunge ukuthi akakaze athintwe yinoma yiphi enye indoda kuphela indoda yakhe futhi lelo kungahle kube yiqiniso liqotho kodwa noma kunjalo uyisifebe. UJesu wathi lowo nalowo obuka wesifazane amkhandi kusephingile naye. Nowesifazane wathi niyabo uhambaze iBhayibheli lathi kanti akazi.
That's anointing her to do such things as an evil prostitute
spirit.
Her outward appearance, her body and flesh, she might be clean.
She might be clean. She might be clean. She might be clean. She might be clean. She might be clean. She might be clean.
She might be clean. She has been so blinded by the God of this worldly fashion.
Ugqoke okukhanukisayo wase ephumela lapho oluyosukukwethu ukuthi nami sasifaka isikebhe sethu emfuleni ngangingezi ukuba bikho endlini imizuzu embalwa ukuba ngenyuke ngiye emfuleni futhi nomaphi lapho owawuya khona abesifazane lezi zinqwaba ze okubizwa ngamaqinisi noma okuthize abazithandele ngakho lelo yihlazo lesifazane ngeke aba ngophile kahle engqondweni yakhe futhi agqoke noma yini enjalo.
She is possessed with a prostitute spirit.
Ukhwelwe umoya wesifebe.
Are you settled that with God?
Manje ukazulule lokho noNkulunkulu nenekazi ngoba uzothola ngolunye usuku ukuthi lelo yiqiniso. Ungakwenza kanjani inenekazi wazi ukuthi umzimba wakho ungcwele kanjani bese uveza ubala phandle lapho kulawa anenkanuko amademona nesono ahamba kulo mgwaqo walolu suku na. Uma amadodana kaNkulunkulu onke abesalokhu engamadodana kaNkulunkulu indoda yakho ibiyindodana kaNkulunkulu bekuyoba phakathi kokuthi ibiyokwenza wembathe izingubo noma ikushiye.
If a boy was the son of God,
uma umfana obeyindodana kaNkulunkulu bengeke neza shade nento enjalo.
See, you say you're making
yabo wena uthi
uma
kabo nginitshela iqiniso futhi ngolunye usuku niyodibana nakho
naked
uhambaze ukuphinga awazi ngiyafunga ukuthi angikaze ngiyeqe imithetho yendoda yami. Indoda yakho iyakwahlulela ngakho uma uwenzile. Kodwa uNkulunkulu uyakwahlulela ngokuthi ndoboluni lomoya onawo kuwe. Angahluleli ngomzimba wakho kodwa ngomoya wakho lowo muntu ongaphakathi. Umuntu ongaphandle wesidalo esiyinyama esilawulwa imizwa eyisithupha noma imizwa emihlanu njalo. Umuntu ongaphakathi ungumuntu ongumoya olawulwa imizwa emihlanu unembeza nothando kanjalo njalo. Umuntu ongaphandle ukubona kunambetha ukuthinta ukuhogela kuzwa.
But the inside of that spirit is the soul.
Umoya ngumphefumulo. Uthi ulawulwa into eyodwa intando yakho yokuzikhethela. Ungemukele lokho okushiwo ngudeveli noma wemukele lokho okushiwo nguNkulunkulu. Nalokho kuyonqumo ukuthi moya muni ophakathi lapho. Uma kungumoya kaNkulunkulu uyozonda ngezinto ezikaNkulunkulu. Ungeke uzonde nganoma yini okungokwenza. UJesu wathi uma nithanda izo noma izinto zezwe yingoba uthando kaNkulunkulu alukaze ngisho lungene kule ngxenye engaphakathi.
Satan's deceived you.
USathane ukudukisile.
Man shall not live by bread alone, but by every word.
Uthago sikwa sodwa umuntu akuphila ngaso kodwa ngamazi onke aphuma emlonyeni kaNkuluNkulunkulu.
Notice. Now, we find
Abelani manje sithola ukuthi uhambaze uyakhanuka uthi unqunu. Nezwe libonakala lisonyakeni omubi kakhulu kakhulu owaba khona. Abubaze kunoma imubi unyaka abesifazane baze baziphathe kanjalo. Akukaze kodwa nje ngaphambi kwembubhiso yezwe lamandulo ngaphambi kokubhujiswa ngamanzi. NoJesu wabhekisa kulo sizongena kulokho emva kwesikhashana. Ngabe uNkulunkulu uselahlekelwe ngokulawula noma ngabe uvumela nje okunye okusebenzayo ukuba kulawule na? Ngiyamangala. Impendulo eqinisileyo kulokuzo ingukuthi ngombono wami kukhona imimoya emibili ephikisanayo ezweni namhlanje esebenzayo. Manje ngeke kwaba khona angaphezu kwamabili amakhanda amabili.
Is the Holy Spirit.
Uthi owodwa wayo ngumoya ongcwele osebenzayo omunye ngumoya kadeveli futhi ngalezi zinsuku zokugcina ekudukiseni. Manje ngizosekela imicabango yami khona lapha kuyo yonke indikimba esele osele lo umlayezo wethu.
The two spirits.
Imimoya emibili owodwa wayo umoya ongcwele kaNkulunkulu omunye umoya kadeveli usebenza ekudukeni.
The people of the earth are now making their
choice. Benza ukuzikhethela kwabo.
The Holy Spirit is here. Mwelu lapho ubizela
ngaphandle umlobokazi kaChrist.
He's doing it by vindicating ukufinisekisa izwi lakhe.
Lesithembiso kuye salonyaka ukukhombisa ukuthi unguChrist. Uma umunwe ufanele unyakaze kulonyaka, umunwe uzonyakaza. Omunye ulufanele lunyakaze kulonyaka, unyawo luzonyakaza. Uma iso lizobona kulonyaka, iso lizobona, niyabo? Umoya kaNkulunkulu lapho ukhulela esithombeni esigcwele sikaNkulunkulu, unyaka esiphila kuwo manje.
The Holy Spirit is here. Bondwele
ulapha. Ukunisekisa. Lezo wehora.
And the Holy Spirit is doing this. Umoyangwele
wenza lokhu ukuze ukuthi abantu abakholwa uNkulunkulu bazobizelwa ngaphandle kwalencushuncushu. Umoya ongangwele kaDeveli ulapha ubiza ibandla lakhe ngokuduka njengokwejwayelekile ngempendukezela yezwi kaNkulunkulu njengoba enze ekuqaleni. Yabo ubuyela ngokuleso sikhathi sembewu futhi usukela e-Edeni. Nanku futhi manje emuva ukwedlula lapho nidilo eminye iminyaka nani sonta emahlelweni nani sonta kuleli lelo noma elinye kweze bani ohlangeni lwehlelo na luyoma nkwe umoya ukubeka nokushiya futhi ukubekela phambili futhi uphethela embewini niyabo ukulingwa kwayo yomibili amabombo abheka emuva ngendlela efanayo nowawuyiyo ekuqaleni. Abelani ningakukhohlwa manje njengoJohane uJohane wokuqala esesine elesihlanu nelesithupha uma nifuna ukukubhala phansi lokho ukubeka ngokuthi umoya wokuduka uEva kazange nje ahambe aphume kalula ngamabomu athi angimkholwa uNkulunkulu. Yabo kwaba ngokuduka akukholwayo. Satan akaphumi neze wayesethi, oh, awu lelo akusilo ngisho lezi likaNkulunkulu. Waphuma ukuthi kwakuyizi likaNkulunkulu. Kodwa wafaka umusa okungokwakhe kulo. Ngokuthi ngokuNkulunkulu ngokutacile wabatshela ukuba bangakwenzi. Wenzani lokhu na?
It makes a strong
wenza amandla okuduka ukuba abantu bakholwe ngamanga futhi balahlwe yiwo. Manje uma nifuna ukufunda lokho, baseThesalonika besibili esesibili eleshumi nanye. Njengoba nginayo cishe imibhalo embadlwana lapha futhi ngeke sikwazi ukuyifunda yonke owodwa ngasikhathi izoninika yona. Njengoba kubonakala kuyisimanga ukuthi niyawubuza noma okuthize futhi singahle siwubhale phansi futhi siwufundele ukuninisiza. Yenza amandla okuduka njengoba iBhayibheli lathi kuyoba yiwo kwabaseThesalonika besibili. Manje lo muntu wesono uyofika abe khona bese ehlala ethempelini likaNkulunkulu ezikhombisa ukuthi wayenguNkulunkulu futhi abangela abantu ukuba bangene emandleni okuduka ukuba bakholwe ngamanga futhi bawakholwe bayolahlwa yiwo. Leyo into efanayo ayenza ku-Eva. Umnika akamtshelanga neze ukuthi izwi lalingaqinisile, kodwa umnika amandla okuduka ukuthi wakholwa ngamanga. Umoya okuduka ungokadeveli. Odeveli manje besebenza kubantwana bokungalaleli. Ukungalaleli kukuphi? Abalaleli kukuphi abantwana balolu suku na? Njengoba wayenjalo u-Eva ekuqaleni, izwi likaNkulunkulu leqiniso kunjalo. Manje uma beningafuna ukuthola lokho, asikuphenye kwabase-Efesu besibili umzuzu nje, ngoba kubonakala kukuhle ukuthi ngizoma umzuzu nje uma ningekho ekujaheni okukhulu futhi ngifunde okunye kwalokhu. Kwabase-Efesu besibili lokuqala kuya kulesibili. Uliphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangesono? Enanikade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe ngokombusi wamandla omkhathi ongumoya osasebenza kubantwana bokungalaleli. Abantwana bokungalaleli. Uthi uma umKristu eqala lapho ebunganeni bokungalaleli, kuyoba njani uma usuphethela umuntu ongumphi kuKristu na? Kuyodukisa kanjani nje? Kunamandla amakhulu kangakanani ukudukisa omdala angakunikeza ezweni kunomntwana osancelayo na? Bewazini wena ukuqala kwakho ngingafakazisa ngezwi likaNkulunkulu ukuthi wena noma yimuphi umuntu ophakathi lapha wawuphila kukhokho wakho nokhokho wakho wavezwa phansi komkhulu wakho wase uya kuyihlo kwase kuba kuweke. Niyakwazi lokho na? IBhayibheli lasho ngikholwa ukuthi kukumaHebheru esikhombisa ukuthi uMelkizedeki lapho u-Abrahama ebuya ekubulaleni amakhosi, u-Abrahama wakhokhela uMelkizedeki oweshumi wayo yonke impango. Uthi nangu Pawulu esho manje ukuthi uLevi owemukela oweshumi wayese wakhokha oweshumi ngokuba wayesezokalweni luka-Abrahama mzukwana uMelkisedeki emhlangabele. Ngakho noma ngabe yini lokho okwenziwa ngu-Abrahama, manje-ke siyathola ukuthi uLevi wayeku-Abrahama ngaleyo nkathi owayengukhokho wakhe. U-Abrahama wazala u-Isaka, u-Isaka wazala uJakobe, Jakobe wazala okhokho uLevi. Manje-ke niyabona nakufika ekubonakaleni okupheleleyo ukumisela ngaphambili.
In these messages I want to
manje kulemilayezo ngifuna ukugcizelela izinto enginitshele zona emlayezweni walokhu ukukhanya kokusihlwa uNkulunkulu athi wakuzofika phezu komhlaba futhi qaphelani manje-ke isilo esasizofika phezu komhlaba siyodukisa bonke labo abamagama abo ayengalotshwanga encwadini yokuphila yewundo elihlatshiweyo ngaphambi kokusekelwa kwezwe ekucabangeni kwakhe uqobo uNkulunkulu uNkulunkulu umoya omkhulu ekuqaleni ngaphambi kokuba kube khona ukuqala waye nguNkulunkulu futhi benazo yini ukuthi nani kuye ngaleyo nkathi na uma ungumkristu manje wawukuye ngaleyo nkathi.
And then if that be so,
bese kuthi-ke uma lokho kuba njalo bonke ubuNkulunkulu ngokomzimba bubumbeke emntwini kaJesu Kristu. Bese kuthi-ke ngenkathi uJesu efa esambalweni ngafa naye ngokuba zangikuye ngaleyo nkathi ngokuba wokuqala kwezwi libonakalisiwe azi ukuthi asizobonakaliswa kamuva futhi sekhalvari naye hamba sangena ethuneni naye futhi sabuka naye nokuvuka kwakhe futhi manje senyuke naye ngomoya wakhe saye esihlalweni sobukhosi somusa ngezindawonye ezindawonye zasezulwini kuKristu Jesu njalo ngokuba njengoba imbewana yokuphila kwemvelo yehliswa ibumbeka isuka kubaba iya kubaba iya kubaba iya kubaba kunjalo nokuphila kukaKristu kuyabumbeka ngingalezo sizathu uNkulunkulu esebenzisa umoya ka-Elija izikhathi ezinhlanu ezehlukene uyini na kungokumukezelana njengokuphila kwakho kwemvelo nje nokukhondolo kubukezelwa kusuka ekuzalaneni kwemvelo kukayihlo kunjalo nomoya kaNkulunkulu owamiselwe ngaphambili ngaphambi kokuhlekelwa kweze futhi lapho lonke nya izwi kaNkulunkulu ekupheleleni seliyophethela emzimbeni womuntu owubiza ngoJesu Kristu phakathi lapho uNkulunkulu wangenza ukuba ngikhokhele izono zami kuye lapho wasengivusa-ke wangivusa naye ekuvukeni futhi manje sesihlaliswe naye sinamandla negunya phezu kwabo bonke odeveli ukuba nje kuphela beningakholwa lokho uNkulunkulu akunikezile kodwa uma ningahlalisiwe lapho aninawo futhi uma nihlaliswe lapho futhi ningawakholwa noma nesaba ukunyakaza anisoze nawasebenzise kodwa uma nihlaliswe lapho niwasebenzisa ngokuba nimiselwe ukwenza lokho enikwenzayo. UFaro ngakwelinye icala wavuselwa leyo nhloso iBhayibheli lasho ukuba abe ngufaro. Judas Iskariote wavuselwa ukuba abe indodana yokulahla. Manje qaphelani lamaqiniso amakhulu esisondela kuwo. Manje siyabona ukuthi ibandla lenqaba ukwemukela izwi kaNkulunkulu kuba libuse phezu kwabo futhi bemukela uBaraba esikhundleni. Manje uma nifuna umbhalo kulokho uMathewu 27 15 kuya kwelamashumi amabili nantathu. Kwenzani lokhu na? Ukunda sini lokhu okwasenzayo na? Manje cabanga ngakho. Lapho ibandla lezwe empilweni yalo ehleliwe yolungile umuntu ongcwele njengoba babecabanga ukuthi babe yibo futhi babe yibo emehlweni abantu. Babephela uJesu futhi bathi ngeke sibe nalomuntu kuba abuse phezu kwethu.
NoJesu
wayengumgcwala kwezwi likaNkulunkulu. UJohane wokuqala esokuqala uyakuzwakalisa uthi bathi ngeke sibe nalelizwi likaNkulunkulu kuba libuse phezu kwethu. Nokho wayeyizwi kodwa amehlo abo ayekhuthekile kulokho ayeyikho ngokuba wayeyimpendulo eqonde ngqo kuso sonke isiprofetho esasizophetheka kuye. Manje sonke siyakukholwa lokho ngoba sibuka emuva ukubona kwenzeka.
If the world is
They are children of disobedience.
Given a strong delusion
to believe a
lie.
Notice,
would not accept Jesus, the Word, manifested of that very cross, why? They headed it another way. But I am a man. That's what the word of God is.
Amen. Satan,
but this is evil age.
ngakuyimpokophelo yakhe ukuba abe njengonkulunkulu kusukela ekuqaleni impela asikufunde lokho sizothatha isikhathi sethu nje asibuyele niyabo nginakho kubhalwe phansi u-Isaya weshumi nane asibuyele lapha ku-Isaya weshumi nane umzuzu nje futhi sibone ukuthi unkulunkulu wathini unkulunkulu ukuthi usathane wenzani u-Isaya weshumi nane eleshumi nambili neleshumi nane
How art thou fallen, O Lucifer?
Yeka ukuwa kwakho ezulwini, O Lucifer, ndodana yokusa, nokumunyelwa kwakho phansi, wena owawuthobisa izizwe.
For thou hast said in thy heart,
Ngokuba wena wathi etizweni yakho, ngiyakukhuphukela ezulwini, ngiphakamise isicelo sami sobukhosi, phezu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu, amadodana kaNkulunkulu manje.
And I will set Also upon the mount of the congregation.
Yakuhlala futhi entabeni yomhlangano ezintangothini zenyakazi.
It was
kwakuyimpokophelo kaSathane ukuba akhonzwe njengonkulunkulu. Wathatha okubili kokuthathu, okubili kokuthathu kwezinkanyezi zezulu, wazikhuphula yena uqobo waba ngaphezu kwalezo zinkanyezi futhi washumayela kuzo futhi wadukisa okubili kokuthathu kwazo. Yakubona na lumini.
Ngelani
leyo impokophelo yakhe.
And now he is
Uthi manje uselungele owakhe okhethwe ngokunakekela umlobokazi ofundile ngolwazi lwakhe uqobo yabo. Ependwe konke kudukiseni kwakhe kwezakhiwo ezinkulu namahlelo amakhulu nopende bolwazi nesayense yezenkolo nosmati nohlakaniphile nofundile kudukisa umhlaba wonke futhi uba nguNkulunkulu. Lokho akwenzile. Konke kuphethela ngumuntu womphika uKristu osevele uthweswe umqhele umbambeli kaNkulunkulu. Wakhe othanda ngokwezwe umlobokazi wesayense egqoke konke ukuvunula kokuhlakanipha imfundo yezenkolo wenziwe wakholwa njengaye nangokuhumusha kwakhe uqobo kwezwi likaNkulunkulu njengoba enza u-Eva nanjengoba indodana yakhe uKhayini enza. Manje wena uthe indodana kaSathane na kombisa indawo eyodwa eBhayibhelini lapho uKhayini ake abizwa khona ngendodana ka-Adamu.
IBhayibheli
lathi wayeyindodana yalo omubi, inzalo yenyoka. Khabo isembozo sesisusiwe manje mfowethu, isivivane sesivuliwe njengoba isambulo sakhombisa. Aphelani ukuthi uyokwenzani inhlango yakhe. Wayecabanga ukuthi uNkulunkulu wayehlala ebuhleni bezwe. Wakwenza lokho ezulwini.
Sin never began in the Garden of Eden.
Isona sicalanga neze etsimini yase-Eden. Sicala ezulwini lapho uLucifer, indodana yokusa, esiphakamisela ebuhleni futhi efuna umbuso omuhle kakhulu ukwedlula lowo kaMikhayeli. Futhi wayecabanga ukuthi uNkulunkulu wayehlala ebuhleni. Sicabelani uKhayini wayengafuni umhlatshelo wegazi. Uyeza ehla wasenikela ngesithelo noma amasimu obuhle phezu kwe-altare lakhe. Ekhola impela wenza konke lokho impela nje njengoba kwenze u-Abela. Wanikela ngomhlatshelo wawaphansi phambi kukaNkulunkulu ekukhonzeni. Walalela ngayo yonke indlela kodwa ngaphandle. Kuyisambulo sesi nezwi lalikhona kusukela ekuqaleni icebo likaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wembula ngesambulo yona impela into ayiqinisekisa futhi wayigcizelela ukuthi yayiqinisile.
Not religion, not an altar, not a church,
hayi ukuba ngowesonto, hayi ukwenza umhlatshelo, hayi ukuba qotho, kodwa ngesambulo sesi likaNkulunkulu. uNkulunkulu embula kuye ukuthi kuyini ukuthi
his mother did not take an apple
unina akathathanga i-apula anikwa inyoka kodwa waba nokulalana nomuntu kaSathane esesibweni sesilwane hayi isilwane esihuquzelayo kodwa esismati kunazo zonke ezinobuqili kwedlula zonke ezasendle mfanekiso womuntu into kuphela imbewu eyayingaxubana manje isayense izama ukumthola futhi abasoze bamthola ngoba onke amathambo emzimbeni wakhe aguquliwe kodwa iBhayibheli likumemezela ngokuthi kunjalo
aphelani
ukuthi lo mfo uzokwenzani manje
He was set in the temple. Lo
mfowethu ale tempelini kaNkulunkulu okungukuthi ibandla.
Ezembula
ngokuthi unguNkulunkulu. Manje uma nifuna ukufunda lokho, lokho kuba seTessalonika lesibili, sesibili, elesithathu nelesine, nezambulo zeshumi nantathu lesine, leshumi nanye neleshumi nambili, lapho kwakhuluma khona bobabili abaprofeti, bobabili uJohane noPaulu ngalokho ayoba yikho ngezinsuku zokugcina. Manje kufundeni ngoba nginakho kubhalwe phansi lapha kodwa ngi ukonga isikhathi manje. Usuku esiphila kulo lubizwa ngokuthi eBhayibhelini usuku lomuntu, usuku lomuntu. Lolu akusele usuku lukaNkulunkulu. UNkulunkulu akasuye uNkulunkulu walomhlaba. IBhayibheli lithi akasuye. UNkulunkulu wasezulwini. Kodwa lolu akusilo usuku lukaNkulunkulu. Lolu usuku lokuzikhethela phakathi kokuthi uphilela inamuhla futhi ufe. Ukhethe uNkulunkulu futhi uphile. UNkulunkulu uyizwi nezwi liyizwi elibonakalisiwe lehora nosuku. Aphelani usuku lomuntu. Uma nifuna ukubhala phansi lokho engizokufunda kodwa KwabaseKorinte bokuqala sesihlanu elokuqala kuya kwelesihlanu KwabaseKorinte bokuqala esesine kwelokuqala kuya kwelesihlanu ngiyaxolisa KwabaseKorinte besine kwelokuqala nelesihlanu kwakunguPawulu ekhuluma ngokwehlulelwa ngumuntu ngosuku lomuntu usuku ulubizela ukuthini ngosuku lomuntu na ubungasho njalo Kusuku lapho imisebenzi ngolwazi lomuntu udunisa lona. Lukani kuthini? Konke ukukhuluma iwawa kwamakhomanisi. Omunye ezama ukusa omunye enyangeni. UNkulunkulu uzama ukusa umuntu ezulwini. Niyabo? Kodwa abukani ukuthi bazithitha kanjani izigidi nezigidigidi nezigidigidikazi zamadola emzamweni oyize.
When they get there, they ain't going to find nothing.
Uma befika lapho abazukuthola lutho.
What's the matter with them?
Yini indaba ngabo na?
I don't care about the moon.
Anginandaba nenyanga ngifuna ukwedlula enyanga ngejubane elikhulu ngangokuthi ngeke ngiyibone ngisho ngibe ngilokhu ngiya phezulu.
Ngifuna
ukwedlula umthala omhlophe ngikhubeke ngilokhu ngihamba nje. Yebo.
And the world today
Nezo namhlanje lizinikela bona ekwazini okuvela ngoSathane.
And man's day is glorified.
Nosuku lomuntu liyadunyiswa hayi ngezwi kaNkulunkulu kodwa ngolwazi ana manje icabangani lokho makucwile kungene futhi uma usuphinda udlala ile tape kuleli phuzu lapha uma isikhashana bese ucabanga
are exalted
imisebenzi yakhe iphakeme ngaphezulu kwethu kaNkulunkulu nemisebenzi ebonakalisiwe
the wisdom of
ukuhlakanipha kukaSathane akupha u-Eva ekuqaleni manje lalelani ningakugeji lokhu ukuhlakanipha kukaSathane kuphakanyiselwe esihlalweni sobukhosi sokukhonza kumuntu phezu kwezwi likaNkulunkulu eliqinisekisiweyo lehora
Our church is proof.
Amabandla ethu yakufakazisa lokho ngamakolishi abo izikole zokufunda esifundisa ukwedlula izwi likaNkulunkulu elaziyo ngalo bacabanga kanjalo futhi lapho udokotela usibanibani notisha usibanibani noprofesa usibanibani uphakamise ulwazi olungolwabo olubizwa kanjalo nge oluvela kuSathane iqiniso ngaphezu kwesithembiso esiqinisekiswe iwesi likaNkulunkulu senziwe sacaca phambi kwabo ngo nomuntu uthathwa yikho niyabo izimpumelelo zakhe zesayense izama ukufakazisa ukuthi izwi likaNkulunkulu linephutha akuyeni kucabange ngalokho yena eyakhe okungukuthi isayense ezenkolo yomuntu ichaza izwi likaNkulunkulu kubantu futhi ilenze libe yize futhi njengoba ayenalo ngonyaka wamahlelo ngenkathi uJesu ebonakala emhlabeni.
Jesus said, "You hypocrites."
UJesu wathi, "Nina bazenzi."
You by your tradition.
Nina ngesiko lenu. Lokho ngokuhumusha kwabo.
Uthathe izwi likaNkulunkulu futhi walenza
laba yize kubantu.
And that's the same
thing. Leyo yinto efanayo nabayenze namhlanje.
It doesn't have the effect. Notice.
Aphelani bona abantu bamkhukhumeza abe ngaphezu kwakho konke okuthiwa nguNkulunkulu. Abasho yini abaseThesalonika besibili ukuthi bayokwenza na?
And the authority of a denominational church.
Abantu bekholwa lelo hlelo ukwedlula ukuba bekholwa uNkulunkulu.
uNkulunkulu
uyini? Bayakholwa isimokholo sabo sehlelo ngaphezu kwezwi ozikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa nguNkulunkulu.
And there's only one God in that story.
Futhi buya kuphela uNkulunkulu futhi lelo yini?
Konke
okuthiwa uNkulunkulu aze athi yena njengoNkulunkulu ahlale ebandleni kaNkulunkulu efakazisa ukuthi unguNkulunkulu ngoba usenabantu abamkhonzayo.
uNkulunkulu
yini? Futhi uzikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu futhi munye kuphela uNkulunkulu nalowo uNkulunkulu yizi, yabo? Nakho konke okuthiwa uNkulunkulu nguNkulunkulu walo nyaka uzikhukhumeze phezu kweleqiniso izwi kaNkulunkulu eliqinisekisiweyo lowo nguJohane ongcwele wokuqala, yabo? Phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu aze athi yena njengoNkulunkulu ahlale ethempelini kaNkulunkulu ngegunya.
And he is praised for.
Oh,
let the people go see that
perfection.
He is praised for. And finally believed by the people of this
village.
Now, do you see that God and the servants of this village? Let's watch it.
Manje ake sekubhekisise kubonakalisa.
He says he is making a better world for them to live by his knowledge.
Ngolwazi lwakhe olwehlukene nezwi kaNkulunkulu
elingehluleki
neze kodwa ngokuhlangana kwakhe ndawonye emahlelweni nezivumokholo nokuhlakanipha nokwesayense kanjalo njalo wenzela umuntu izwi elingcono kubahlale kulo futhi enganaki isithembezi sikaNkulunkulu ukuthi isikhathi kuphela izwi eliyolungela ukuthi kuhlalwe kulo kuthi esikhathini seminyaka eyinkulungwane.
Yazi
umbono wami wenze izwe elingcono ukuba boniwe kulo esikhundleni sokuhlala kulo. Aphelani ngabe wakwenza na?
He legalized.
Wavumela isono sibe semthethweni. Wavumela ukuba kube semthethweni ukuphuza uwhisky, ukubhema usikilidi.
Nasemabandleni
wavumela ukuba kube semthethweni kwabesifazane bangaba yilunga lebandla nezinwele ezimfishane. Manje ungake ume umzuzu nje.
She can wear shorts. Angazi
gqoka isikhindi yafaka opende futhi abe esalokhu engoweqembu lakhe lezenkolo okuphambene ngokwababo nezwi kaNkulunkulu. Uthi kulungile. Ngiyalubona ulwazi lwakhe na? Hlangane ngani lokho nowesifazane na? Uyafana nje nokuthatha isithelo esinqatshelwe kumbe hayi isithelo esinqatshelwe kuyilokho nje. UNkulunkulu wathi akungenziwa kodwa.
And she believes him. And she loves him.
Ngikholwa. Uyamthanda ngakho. Uzonda uNkulunkulu. Izenzo zakhe ziyafakazisa ukuthi uyamzonda.
She says she loves him but she loves Satan.
Uyamthanda kodwa uthanda uSatan.
She worships a god.
Ukhonza uNkulunkulu wefashion.
The god of
uNkulunkulu wezwe. uNkulunkulu bazi base Hollywood.
She loves him.
Uyamthanda kodwa uzonda izinto kaNkulunkulu eqiniso. Elinguyena kuphela uNkulunkulu weqiniso okhona. Ukuvumela kube semthethweni emabandleni awukho ukulimaza abesifazane bakithi bangakwenza lokhu lokho noma okunye. Kodwa ebukhoneni bukaNkulunkulu ophilayo akavunyelwe ngisho ukuza ngaphandle uma ephenduka. Ubona uNkulunkulu ubuhlebezwe unguye ubona ukubukeka emuhle futhi ungunkulunkulu wobuhle kusukela ekuqaleni angakwenza futhi uphumelele ngolwazi lwakhe kwisayense nezimpahla ukwenzela ubuhle abakhe lonyaka oyisibonelo lonyaka wesimodeli njalo wobubi wenziwe wamuhle aphelani kufanele ukukhunjulwa ukuqaphela ekuqaleni usethi nabantwana bakhe abazange bahambe ngendlela yesayense.
Now we're going to talk about science for a few minutes.
Manje sizokhuluma ngescience imizuzu embali. Uma ngisho lokho ngingakuxoleli ukungazi kwami kodwa isigejane sezidumu noma yini eyobheka izwi kaNkulunkulu niyabo impela. Kufanele kukhunjulwa kubhekisiseni abantwana bakaSeth abazange bahambe ngomgwaqo wesayense babe ngabelusi abathobile abalimi kanjalo njalo kodwa abantwana bakaKhayini bahamba banina esakwenza ugodi nguyise uDevil uKhayini esakwe ugodi nguyise uDevil nalaba abakwe ugodi leyo mbewu iza yehla bhekisisani inzalo kaNkulunkulu iza yehla ngayo yonke iminyaka futhi bhekisisani ukuthi iphethelaphi namhlanje amaKristu amaKristu oqobo awekho onke mayelana nocwaningo lwezesayense nezinto qhabu umzuzu nje sizongena kulokho kodwa kaKhayini yakwenza emva kwemvelo kababa wabo uDeveli egcwele ulwazi lwezwe ubuhle nesayense kanjalo njalo abantwana bakaKhayini babe ngabesayense abefundisiwe babe ngabadlali bezinsimbi zomusic music uElvis Presley with modern ezinye zalezi zinto njengalokho ibhodi lesikole likuvumela kwenzeke enhla lapha emgwaqaneni ongumhubhe ophahlwe izindlu njalo ngomgqibelo ebusuku abathi bedolobha besozane abazakhela ubuhle bezinkanuko zabo uqobo njengoba uDeveli enikeza besifazane upende futhi bebhungula izinwele zabo futhi bebafaka ezithindeni nezinto ezinjengalokho bona ungokwezinkanuko zakhe ezingcolileyo lokho kubekwe ngokusobala kodwa angiyazi enye indlela yokukusho. Manje siyazi ukuthi ivangeli kaSathane livangeli lesayense lenqubekela phambili walishumayela i-Edeni hhayi uNkulunkulu lasinyayelwa nguSathane isayense enqubekela phambili isayense enqubekela phambili ivangeli kaSathane bukani ukuthi usiholelephi namhlanje ngalo niyabo aphelani walishumayela e-Edeni kubani na umlobokazi ka-Adamu futhi wakhekheka yilo wamdukisa ekubuzeni elilodwa lamazwi kaNkulunkulu ake sibone ukuthi kufanele ukuthi wathini kufanele ukuthi wathi akusikho kwesayense ukuba ufe kuleli bandla elingcwele noma uzofundiswa esikoleni futhi ufundiswe ukuba ungakholelwa ezintweni ezingenangqondo njengokufa angikhathali noma izwi kaNkulunkulu lakusho akunangqondo umbheke namhlanje uNkulunkulu uNkulunkulu olungileyo wena usebandleni lakhe elingcwele ngani ungeke wafa kodwa uNkulunkulu wathi yofa futhi lokho kuqeda konke ngiyambona namhlanje na yiba ngowesonto nje akusikho lokho okwenzayo noma lokhu lokho noma okunye woza ebandleni nje futhi ube yilunga elihle kunda izinwele zakho umbhedu lowo futhi uphungula izinwele futhi ufaka upende futhi uya emidansweni nobhiyana omncane kanye ngesikhashana ngeke kukulimaze inqobo nje uma ungazitiki ngakho ngokusobala ngifisa sengathi ninabantwana beningakuthatha ukuze bafunde ukuthi ngabe bayakuthanda noma cha. Nango uNkulunkulu walonyaka lonyaka omumbi uNkulunkulu uNkulunkulu olungileyo ngizwe lokho kakhulu impela ngize ngigule uNkulunkulu futhi uNkulunkulu wabulungiswa uNkulunkulu mdala osangene ongafukasiwe ngapha nangapha nabantwanyana bakhe abangabazukulu abanasono wawufakazisa timinyeso edeni ngabantwana bakhe bokuqala wena weka lowo muqa welinye lamazwi akhe usufile into efanayo yenzeka namhlanje.
And notice, he preached that kind of a scientific, social...
Uchabelani, washumayela lolo hlobo lwesayense, elenhlaliswano, elifundisiwe ivangeli lokuqhubekela phambili kuEva nomlobokazi Adamu walikholwa.
And he has succeeded.
Uthi uphumelele ekugcwaliseni lokho okubizwa umlobokazi kaKristu, ibandla likaAdamu wesibili, nezimpikiswano ezifanayo kunjalo. Oh, akusikho, akusikho okuba uNkulunkulu. uNkulunkulu ulunge kabi ukuthi angake akwenze. Ngani inqobo nje uma uya esontweni, uma ukholwa.
The devil believes.
Udevil uyakholwa. Akasebenzi, kodwa ukholwa ngempela akasindisiwe.
If thou believest.
Uma ukholwa. Utshela umlobokazi wesibili noma... Mlobokazi ka-Adamu wesibili ngokufanayo njengoba atshela okokuqala. Njengokuthi nje manje ukuphilisa kaNkulunkulu. Ayikho into enjalo. Ngakufakazisa lokho, akaze lube khona uJaba oseluke lafakaziswa. Ngalo mbhaphathizo egameni likaJesu manje aniqonde ukuthi yimi engigunya lebandla na? Usho njalo. Ukazelula lokho enayisiya eRoma lapho leyo mimoya engcolile yaphuma kuDrago abaprofeti bamanga kanjalo njalo. Ukholwa ukuthi kukhona ubuthathu boNkulunkulu obakethi lokho kufana nomhedeni uqobo lwakhe. Ungezi neze phambi kwaNkulunkulu nento enjengaleyo zama ukuma ebukhoneni bakhe. Oh, akwenzi mehluko uma ubhaphathiswe eziqini zikayise indodana uMoya oNgcwele. Kwenza mehluko muni na? Kwenza mkhulu mehluko! Paulu waze wayala isigejane namabhaptisti ukuthi ayedinge ukuba aphinde abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu ngaphambi kokuba uMoya oNgcwele uze ufike ube phezu kwabo. Kanti futhi kwabangela lo mpostoli wamemeza kakhulu futhi wathi uma ingelosi ifika ivela ezulwini kuthi ishumayele noma yini enye ayibe ngeqalekisiweyo. Impela kwenza umehluko. Oh, hey. Ayikho into okuthiwa umbhaphathizo kamoya ongcwele ngalezi nsuku. Lokho kwakungokwabapostoli kuphela sekwedlule. Nento okuthiwa ngabaprofethi akwaziwa ngisho. Isimangaliso azisizo ezesayensi. Umalaki wesine lokho kwakungokomunye unyaka. Johane eseshumi nane eleshumi nambili. Oh, uJesu ngempela wayengaqondile lokho. ULuka eseshumi nesikhombisa. Ele mashomo amathathu, oh le kwakuyintsumantsumane nje. Niyabo, kuhunyushwa ngokungesikho. Kwakungekho kokwasekuqaleni. Kuphuka bunjepho! NakuNkulunkulu kambanda ede phakathi kwethu futhi ekufakazisa. Lapho esho ukuthi uJesu Kristu nguye izolo namuhla laphakade ukufakazisa ukuthi kunjalo ngikhathala ukuthi ubani othi akunjalo ngakho. UNkulunkulu uhumusha izwi lakho Qobo. Wathi wayenza lento ngesinduku sokugcina. Kwakukhona ukukhanya ngesikhathi sokudla futhi kukhona ukukhanya ngokubonakaliswa kwendodana kaNkulunkulu. Ilanga lifanayo liphuma empumalanga, lilanga lifanayo lishona entshonalanga. Prophet wathi kuyoba khona usuku olungeke lwabizwa ngemini noma obusuku. Lungoluhwaqabele amafu njengaphezu kobuso belanga. Kodwa wathi cishe ngesikhathi sokuhla kuyoba khona ukukhanya futhi.
The same sun.
Indodana efanayo ingu-Alpha no-Omega. Indoda nefanayo eyavuka empumalanga kwabikezelwa ukuthi iyophumela entshonalanga futhi ngezinsuku zokugcina ngaphambi nje kokuba usuku luphele. Angazi ukuthi balihumusha kanjani. UNkulunkulu uhumusha izwi lakhe uQobo uyalifakazela lesi yisikhathi sokuhlwa. Ngiyajabukisa kodwa impela waphinde wathatheka kukho. Lobokazi kaKristu wathatheka kukho, asethatha ulwazi lokuhlakanipha lomunye umshumayeli esikhundleni sokukholwa ngelimsulwa izwi kaNkulunkulu eliqinisekisiweyo. Manje abefundisi phandle ngaleya ezweni lapho enikhona, ningahle niphikisane nalokhu, anginilimazi nje ngizama ngikhuluma neqembu lami uQobo. Ngizama nje uma nifuna ukuhlala phakathi ngizojabula kakhulu impela ukuba nilizwe bese ke nelilalela niyabo. Kodwa nje ngibatshela nje lokho abakubonile futhi bakhombisa khona uNkulunkulu ekufakazisa kunjalo niyabo. Yileli hora Alitini muntu kuba alihumushe. Ulwazi lwakho lwezwe aluhlangene ungahle ube no PhD, AT kumbe noma ungaba yini akusho nento eyodwa. Unkulunkulu elihumusha izwi lakhe kubulwakhe wakwethembisa futhi nakho.
But by the knowledge
kodwa ngolwazi lwekhwalithi
ukushumayela
kwehlelo
kubangele
umhlaba wonke ukuba umangale emva kwesilo esikhulu yaso yokufa yelashwa usuka ebuhedenini kuya ebuphapheni. Niyabona ukuthi uphethelaphi na? Yakukholwa, ukholwa ulwazi alutshela yena. Kuyikho manje bhekezisani. Kuyilabo omlobokazi bobabili abathembisile abakholwa ngolwazi lukasathane olumelene nezwi likaNkulunkulu. Umlobokazi ka-Adamu wakholwa ulwazi lukasathane olwalumelene nezwi likaNkulunkulu. Nomlobokazi kaKristu ukholwe ulwazi lukasathane kulo nyaka omubi wokuhlakanipha omelene nezwi likaNkulunkulu.
Eve in the natural that believes and whole human race today. The natural
blood,
Adam, the natural man of earth, he is God, but before he got to her, to be wife,
plunged the whole human race in death. Noma ngabe ngowesayense noma thasifa ngokufanayo nje ngoba uNkulunkulu wathi sasizokufa. Noma ngabe use-Edeni elingcwele noma ibandla elingcwele noma ihlelo elingcwele kumbe noma ngabe ungaba yini uyofa ngosuku ongakholwa ngalo izwi elilodwa lezwi likaNkulunkulu ukuthi liyiqiniso uma liqinisekiswa futhi lifakaziswa kuwe. Ngalolo suku ozehlukanisa ngalo noNkulunkulu. Hayi nje ukusho wonke izwi elilodwa. Nezela izwi elilodwa noma asuse elilodwa ngalolo suku ofa ngalo. Aphelani umlobokazi ka-Adamu wabangela ukufa kwemvelo esizweni sakhe isintu.
And the second Adam's bride, Christ, engaged bride, has plunged the whole
umlobokazi ka-Adamu wesibili
umlobokazi othembisile
kuKristu uhlome lonke ibandla ekufeni kwehlelo ukuthatha uphawu lwesilo ngawesayense ahlakaniphile amahlelo amakhulu ngamabhaptisti, sii-presbyterians, ngamapentecostal kanjalo njalo. Sinalokhu futhi sinempahla eningi thina saziswa nanguhulumeni sisemhlabeni wonke jikelele nazo zonke izinto ezinjalo. Lokuhle kunakho konke nemedolobha kanjalo njalo iza kithi ngisho nomengameli uyeza abe nemisa elishiwoyo kanye nathi bese siza kulokhu lokho noma okunye. Umhlaba wonke uhlomeka ngomoya nokokufa ibandla lonke lifile. Wena uthi umboza inqwaba yezwe. UJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni kaNowa lapho okwasindiswa khona imphefumulo eyisishiyagalombili kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Emihleni kaLothi lapho okwakhishwa khona abathathu eSodoma ngalolo suku manje sekuvele kukhona iqembu eselivele lingaphandle ekhumbulani. Kodwa njengoba kwakunjalo ngaleyo nkathi lapho indodana yomuntu iyobonakalisa, bukani ukuthi sikuloni, bukani ukuthi siphila kuphi.
She has caused the whole world to accept the science.
Manje ubangele
kuba
lonke izwe
lekufele
ubuholi besayense yohlelo lwezemfundo uSathane amnike lona phansi kwegama lebandla ubuholi lwezemfundo uhlelo lwesayense.
Idwebele
isithombe sikaNkulunkulu waleli lapho yena njengo-Eva wenakho ihlele ukugcwaliswa kwezwi likaNkulunkulu esandleni sakhe. Wayengathatha izwi kaNkulunkulu kodwa wenzani kulokho na? Esikhundleni sekulindela kwabathizwa kwamoya ongcwele wavumela isayense eyifakaziswa kuye ukuthi umoya ongcwele wawungowabafundi kuphela. Esikhundleni sekugcina ukuphilisa kaNkulunkulu kuqhubeka kanti nekufanele manje engabe kuvusa abafileyo futhi enza izimangaliso okuvumela usathane phansi ubuholi bakhe bendoda yenkolo. Uthatha izwi kaNkulunkulu futhi uzama ukusho ukuthi lalingolomunye unyaka futhi ulikholiwe. Kanti iBhayibheli lathi izinto engizenzayo mina nani niyakuzenza. UJesu washo lokho. Abani yezwe lilonke lishumayele ivangeli kukonke okudaliweyo seyizo izidalo. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela bonke labo abakholwayo. Uphika konke nokuncukwalo. Uphika konke okungaphezu kwemvelo futhi ushitshanisa ngomqondo wokuhlakanipha kwakhe ngebhayibheli. Lapho abapristi njengoba ba-ongcwele ababizwa kanjalo lapho ababhishobhi ababhishobhi abakhulu lapho amagosa esigodi ababonisa abakhulu kanjalo njalo ufake kuhumusha okungokwakhe kulo nonkulunkulu bashile behlezi lapho befe njengeleshumi nambili ngqo lento kuphela esele ngezinsuku zokugcina isikhejane samaphentekostali nenqwaba yomnyuziki beshaya indingilizi ngamakhulu amandla begijima behla benyuka phansi endlini bekhuluma ngezilimi futhi bememeza futhi benesimo sokumele sabe unkulunkulu kepha bephika izwi. Batshele ukuba babhaphathizwe egameni likaJesu Kristu bakuhleka insini. Kodwa ukuthi unkulunkulu uqhubeka ngqo ekwenza kanjalo ngokufanayo nje efakazisa izwi lakhe ukuthi linjalo. Phelani umuthi kuSathane owabangela ukuthi u-Eva ukuba ahlanganyele kuwo wawungumuthi wokuhle nokubi. Wawungumuthi oxubile. Manje bukani osukwini esiphila kulo uba ebizela ngaphandle mlobokazi. Unebandla elizisho ukuthi lenza kahle kanti libi ngokuphika izwi. Umuthi oxubile. Othi banemiphakathi emikhulu basiza lokhu esiphambane esibovu siyakuvumela nazo zonke izikole babukani lapha. Oh kodwa nje phika izwi elilodwa yilokho kuphela okwenzayo ukuba ufe. Akunandaba ukuthi kuhlakaniphe kanjani ukuthi kuhle kanjani. UJesu wathi imvubelo encane ibilisa inhlama yonke. Indawana eyodwa yemvubelo yonakalisa inhlama. Izwi elilodwa likaNkulunkulu elibekwe endaweni engesiyolona sonke isithombe. Kuthiwani ngengalo yami ilapho kufanele kube khona unyawo lwami na? Yabo? Uma-ke indlebe yami yayiphansi lapha lapho kufanele kube khona isandla sami na? Imvubelo encane ibilisa inhlama yonke. Uthi, wathi kanjani ukuthi kuqinisile na? UNkulunkulu ufakazisa ukuthi kuqinisile, uyakuqinisekisa. Wakusho lapha ezweni manje-ke yakufakazisa, sazi kanjalo-ke. Ukuthi kuqinisile noma cha. Ukuphika izwi elilodwa nje kuthatha lokho kuphela ukufa. Waletha imiphumela efanayo kulonyaka omubi ukufa komoya njengoba kwenza ekuhleni ngokwenyama kuso sonke isinto. Abelani ukuthi uSathane wawuthola kanjani lowo nyaka wesayensi emuva lapho kaNowa ukuba bencike phezu kokwabo okuqonda.
iBhayibheli
iyasitshela kwizaga ungenciki kokwakho ukuqonda kuthi onke amazwi omuntu awabe amanga nakankulunkulu abe yiqiniso. Kodwa uSathane ngolwazi lwakhe kusukela ekuqaleni ensimini yase-Edeni wathola abantu ukuba bencike phezu kokwabo ukuqonda. Uthi niyazi ngemisebenzi yakhe emikhulu kamaxfecta ayenayo emuva lapho wathi abesifazane ukuba babe bahle kakhulu ngangokuthi wabangela indodana yomuntu amadodana kankulunkulu njalo ukuba awele esonweni futhi abagane. Abesifazane babe bahle kakhulu babebukeke kahle kakhulu. Manje thatha owesifazane ojwayelekile emgwaqeni namhlanje inqwaba yenu uyifundile indaba anikaze niyizwe ngoba ingaphambili kwezinsuku zami. UPiero Brian bangaki abake bezwa ngaye na impela wayefanele ukuba ngowesifazane omuhle kunabo bonke ezweni. Ngani akukho nganyana yesikole eya endlini yesikole namhlanje engenhle ngokuphindwe kabili ebukeka kahle ukwedlula ayeyikho. Kwenziwa yini na? Ubuhle obesifazane buzokwenzeka ngezinsuku zokugcina. Bafunde izinwele zabo babafaka ezingutsheni zamantombazane amancane bafaka izikhindi namabhikini nanomani kubiza ngokuthini kubo bafaka upende nopende ubomvu wezihlathi nazo zonke lezi uhlobo lwezinto ukubenza babe yinto abangasiyo yabo. Kodwa ngolwazi lwesayensi bakwazile ukuzuza lokhu. Niyazi ukuthi iningi echithwa ezimonyweni zabesifazane kunekhona e-United States ngokuningi ngokuphindwe kabili noma kathathu kunechithwa ekudleni kokuba kuphilwe ngakho na? Kufakazise lokho kunjalo ezimonyweni.
the sons of God saw the daughters of men.
The daughters
of God. The daughters of men that they were beautiful. And it caused the sons of God to fall into this delusion and took them kind of women and marry them. And it brought an age of prostitution just like it is today. Like it's predicted to be
Sodom.
The women and women
were
Notice that sin was never given. That pretty statistic was a very evil age that God destroyed off the face of the earth. That pretty
science
Jesus said it again.
I'm going to tell you a man that right now.
Notice, So close
to the Lord. Come away from her, people. The Danny Woodaband,
and trying to say,
Lutonado, Apelani, whoever went there, over to Umpulu, why am I who Mosa is like it? Is it the one in this Kakain? Kago Pulu, why gaga of Mosa is like a Gubo, Apelan. Unkulunkulu ulwazi ukwenza izwe libukeke lilihle kakhulu lesayense nelinesono adingeka ukuthi alibhubhise na ngabe unkulunkulu wayengakwenza lokho enze izwe libukeke lilihle kakhulu bukani lapha unkulunkulu enza amadodakazi akhe abukeke emahle kakhulu futhi awagqokise ngokukhanukisa kakhulu ngangokuthi amadodana akhe awakhanukele futhi aphinge na Unkulunkulu uyonisa isikhotho esivele esibhakabhakeni olunye usuku esikhulu ngangamaphawundi ayikhulu sisike futhi iyolibhubhisa ngokulikhanda ngamatshe njengoba izwi lakhe njalo lathi ukwenzele imithetho yakhe. Hawu, uma unkulunkulu enza into njengaleyo wembula izwi lakhe kubantu abanjengalokho ubeyobe ehlula inhloso yakhe uqobo. Unkulunkulu akanabo ubula ukumthombo wakho konke ukuhlakanipha.
So you see where that stuff come from?
Ngakho niyabona ukuthi leyo nto ivela phi na? Ivela kuSathane. Futhi manje sekaSathane. Ebandla likholiwe. Manje niyabona sifazane, ngizama ngamandla ami onke ukukhombisa izwi kaNkulunkulu.
IBhayibheli lathi
Uma owesifazane kufunda izinwele zakhe, uhlazisa ikhanda lakhe, oweyindoda yakhe, nendoda yakhe iyikhanda lakhe, kuNkulunkulu. Ngakho, uhlazisa uNkulunkulu nendoda yakhe. Manje lokhu kukhombisa ukuthi ubani oyikhanda lenqubo yaleli bandla lezwe. Lokhu kukhombisa ukuthi ubani oyikhanda lakho. Usathane esikweni sendoda ephakeme, umuntu wolwazi, ulwazi oluphakeme. Wazi ngaphezu kwabo bonke abanye. Akunandaba ukuthi izwi lithini. Unokuhumusha okungokwakhe kulo. Yabo, ukuhumusha walonyaka omubi. Kaphelani amacebo akhe okwakha ibandla lehlelo eliphakeme. Umkhandlu wamabandla omhlaba. Niyabo elihlela ngokuphakeme ukuze kuthi lonke izwe liyomkhonza isilo phansi kwegama lobuKristu obuhlangene. Ningathanda ukufunda lokho eBhayibhelini na isambulo seshumi nantathu elesithupha nelesishiyagalombili. Umboshongo wesimanje waseBabeli. Angikhumbuli yini ukuthi uNimrodi wakwenza kanjani lo mzenzisi wakha umboshongo omkhulu futhi wenza onke amanye amadolobha amancane athela kulo na? Ibabeli neBabele yinto efanayo, lishintsha amagama alo nje futhi lapho likhuphuka iRoma manje yiBabiloni. Nomhlaba wonke ulethwa eBabiloni futhi ingeniswa umkhandlu wamabandla omhlaba oyakwenza wonke umuntu alikhothamele. Futhi futhathe uphawu lwesilo ungazi ukuthi ubuwenzani. Ngoba kodwa labo abakhethiwe bazozwa izwi bese lephuma kulo. Liphambele kakhulu ihlelo lezi kaNkulunkulu. Wayengakaze abe nalo leli lodwa, akazange asebenze nakweli lodwa futhi akakaze asebenzisane naneli lodwa. Ngifuna usomlando othize ukuba angikhombise lapho khona owaye kwathi umprofethi wake wavela ebandleni. Khombise lapho khona uNkulunkulu ayebusisa ibandla elali emva kokuba selihlelile. Laye shalofini laseliyafa linokuhlakanipha kokuhlakanipha okuvela kudeveli ngabaholi babo futhi bala izwi likaNkulunkulu lapho likhulela emumweni ophelele kaKristu. Manje selisekhanda kuphambene kakhulu. Nasiwenzana lo Eva ongakholwa nina bantwana bokukhanya kwakusithi. USathane uNkulunkulu walonyaka ngolwazi lwakhe edlisa abantu emthini wakhe okufile wokuhle ndokubi. Kaphelani uSathane ngolwazi lwakhe ebangela abantu balonyaka obubi ukuba bathi emthini wakhe wokuhle ndokubi. Uthi wakhe iputu enkulu ukuthi ayixaxa yamaKristu ngolwazi lwakhe lokuhle nokubi. Impucuko yamaKristu enkulu ngokuthe xaxa. Kodwa intombi encane kaKristu izwi umhlambi umlobokazi akanandaba nolwazi lwakhe, ugcina yena ekhululekile kuye. Yine manje ake sikhulume ngaye umzuzu. Ulindela inkosi yakhe neholide labasanda kushada lakhe lesikhathi. Iminyaka eyinkulungwane kunjalo nomyeni oyizwi njengoba yena engumlobokazi
oyizwi.
Ulwazi nempucuko nobuKristu beqiniso awukho ujwayelene ngakho. Impucuko nobuKristu beqiniso akunakho nobukodwa obujwayelene ngakho. Impucuko ingolwazi, sonke siyakwazi lokho. Nolwazi luvela eyideni. Wakufakazisa ngalokho akushumayela i-Edeni. Nolwazi lubangela ukufa kunjalo na? Yini eyabangela ukufa ensimini yase-Edeni na? Ulwazi. Ngeke lwaba ngolukaNkulunkulu ngakho olukadeveli. Ngabe bekukuhle lokho?
Ulwazi. Imfundo.
Isithi esikhulu kunazo zonke uNkulunkulu ake aba nazo kungokwadeveli. Manje ngizothola izincwadi ngalokho, ngiyazi, ngizilindele. Kubani ukuthi imfutuzeko isibhenisephi manje, niyabo? Kubani ukuthi yenzeni, kuphi na?
Selike kulezo zinto
ngokuqonda kwethu ngesayensi ethu. Wona uthi kuthiwani uNkulunkulu ucabanga ukuthi ungongazi lutho na oqabo. uNkulunkulu uyomisa olwakhe uqobo uhlobo lwempucuko emhlabeni uma esewengamela. Leli yizwe likaSathane unguNkulunkulu manje wolwazi lwakhe lwesayense yezwe, kodwa uNkulunkulu uyomisa olwakhe uqobo uhlobo lwempucuko.
Yeke
kube impucuko enjengalena, ukhumbuleni nje lokho. Yeke kube uhlobo lwempucuko esinalo namhlanje qhabo qhabo.
It will be according to his word.
Yoba ngiyambisana nezwi lakhe nenhloso yakhe.
For the God of this present evil age will be destroyed and his kingdom with him.
Lonyaka othanda ulwazi wesimodeni ubungeke ube nomholi ongcono kunalowo abanayo uSathane. Umphendukezeli wethu kaNkulunkulu njengoba aqala esimini nase-Edeni kodwa umuntu wezenkolo oshembele ebuqondeni okungokwakhe. Njengoba ngishilo ngaphambili izaga lesithathu elesihlanu ukuthi asifanele sekunike kokwethu ukucabanga.
They must have a God for their
Afanele babe noNkulunkulu. Ukuba bangumuntu nokho ubenzela lokho abakufunayo. Njengokuba izidalwa esingumuntu njalo zonke izidalwa ezingabantu. Yabo sifika lapha sathola amandiya ngisho ekhonza izithombe nelanga nakho konke. Njengesidalwa esingumuntu bafanele babe noNkulunkulu. Ngakho lo nyaka omkhulu wokuhlakanipha ufanele ube noNkulunkulu. Ngakho sekube uNkulunkulu walelizwe usebe ulwazi, ihlelo, isayense benesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewagwema. Kaphelani uNkulunkulu wabo ubenzela nje lokho abakufunayo.
They lust for the flesh.
Bakhanukela inyama futhi lokho abanika khona.
They want it.
Bafuna ukugqoka amabhikini mabawagqoke. Uma ufuna ukwenza lokho noma lokho mabakwenze. Awukho kumnozayo kukho bayesontweni umama wabo wayeyi-Methodist, Baptist, Pentecostal, Presbyterian. Bayeke kanjalo. Lowo uNkulunkulu walonyaka osmart, ohlakaniphile, osayense. Akadingi ukukholwa. Akudingeki ukufakazisa lutho. Akuvele kufakazelwe ngolwazi lwabo. Ibandla elikhulu kunawo onke elikhona edolobheni. Ulwazi lwabo. Umelusi wethu une-DD, PhD. Yabo, akudingi ukukholwa. Wethembela olwazini. Abaphile noma kanjani. Inqobo nje uma beza bezomkhonza ngehlelo labo nesivumo kholo. Ukoniso elikhulu elimnyama lapho kodwa ubukeni. Usaka izwi kaNkulunkulu esho izinto eziphambene nezwi futhi uzama ngolwazi lwabo ukufakazisa ngokwesayensi ukuthi izwi aliqinisile. Oh, unyaka onje pho esila ku ngiyambona uNkulunkulu walonyaka na.
But God
kaphelani kodwa uNkulunkulu ulindile ukuze kugcwaliswe ububi balama amore esimodeni. Ngiyabonazeki uzoba nomose wakhe eselungele ngaleso sikhathi. Kuzobona uphuma ngolunye usuku olwe ezweni lesithembiso. Kuzoba khona umose ofikayo ozobizela ngaphandle abuyisele ukukholwa kwabantwana kubuyele kobaba. Kuzofika ngolunye lwalezi zinsuku. Akubona uthi awu buka ukuthi siqhubekela kanjani phambili impela ubomi bama-Amori buka kuqala buzofika ngolunye lwalezi zinsuku mabazibhubhise bona. Impucuko ulwazi iphendukezela izwi likaNkulunkulu ukuba lifanelane nokuthanda kwabo. Lonke ihlelo lenza into efanayo. USathane bese keshumayela ivangeli lakhe uqobo lolwazi ebandleni lakhe uqobo. Zimbili kuphela izigaba zabantu okukhulunywa ngazo eTestamenteni Elisha, abantwana bakaNkulunkulu nabantwana bakadevele. Nelikwazi lokho na? Nifuna ukubhala phansi umbhalo ngakho na? UJohane wokuqala wesithathu eleshumi, uma nifuna umbhalo ngikufunda khona lapha nginakho kubhaliwe. Kulungile, kulungile. Abasefesi besibili elesibili babizwa ngokuthi abantwana bokungalaleli. Njengoba u-Eva wayenjalo ukungalaleli ezweni likaNkulunkulu. Abantwana bokulalela nokungalaleli abanalutho abajwayelene ngakho.
Manje abaphlebakazi
kaKristu angahlanganisa kanjani ehlelweni uma omunye engalaleli nomunye elalela na? Abenza kanjani omunye abe yizwi nomunye eyizwi eliphendukezelwe na? isihlabelo wesifazane ohlanzekileyo bangahamba kanjani ndawonye ekuvumelaneni na bangeke bakwenza abananhlanganyelo nhlobo kumani phakathi kwabo ngokukadevele kuwuphawu lwesilo kuyophethela kugongo manje onke amahlala nginandaba ukuthi ukukabani uNkulunkulu uthatha hayi ihlelo abantu begama lakhe ihlelo ngeke liwemukele lamaqiniso kuyothatha umuntu ngamunye ongabona uNkulunkulu abuke ezilweni lakhe futhi alikhole futhi angabi ngowenhlangano kodwa aphikele uNkulunkulu angenzeli inhlangano yakhe ukuhlakanipha kokuhlakanipha bombhishobhi othize noma into ethize ekufundisile kunjalo abantwana bokungalaleli nabantwana bokulalela akanalutho abajwayelene ngakho omunye we ungowosuku lokukhanya omunye ubusuku nobumnyama unyaka omubi lonyaka omubi ubumnyama amanight club midanso nokho abe esonta kulungele uNkulunkulu wabo abanakho ukulahlwa mayelana nakho akukho okubakhathazayo ngani akungilahli ubuqondo ezinwele zami kwasho esifazane akulimazi nembeza wami akana nembeza kunoma inyoka inezinqulo kunjalo impela cha akazi ukuthi yini unembeza ushazwe kanzima ngangokuthi akasazi nokuthi kuyini kunjalo beyama bejikeleza phezu kwethu likaNkulunkulu bethi ngani lo ngumuntu othizo isidala ningenyukeli lapho bayisigejane somsindo nje futhi baqhubeka empeleni abaze lutho ngoNkulunkulu kunoma ilawu beliyokwazi ngobusuku basegibhithe kunjalo iqinise benesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewafika labo-ke wobagwema ngokuba yibo laba abahamba izindlu futhi behola besifazane abayiziwula othandwa wena ufanele wenze lokhu othandwa ngicabanga umshumayeli wakho oyisidala ezansi lapho omanje ubungabukeka umuhle kwikini kumbe noma nibiza ngokuthini into wena uma ubungenza konke lokhu lokho nokunye ngani usikilithi omncane ngeke ulimaze umuntu ngiyasonta futhi uyazi ihlelo lakithi lihlonishwa njengelika noma ubani ningawakholwa lawo manga apendiwe icaba manga kuwe kunjalo yewe mnumzane ulongele uNkulunkulu wabo ucabanga ukuthi lokho kuyisimangaliso futhi bayamthanda njengakho bayophilisana nawe bayomampo bese beqophisana nawe ngakho ngani impela usathane wamba wabhekana noJesu Kristu ngo izwi futhi wazama ukuba athi kulotshiwe futhi wayelapho izwi kaNkulunkulu eliqinisekisiwe wathi suka emva kwami Sathane uyahamba nje futhi enze into efanayo njengomfo wake wathi kimi wathi manje uma ukholwa ukuthi ubhaptizo kamoya ongcwele ukhisile futhi ukholwa ukuthi unawo wathi manje ngishaye ngombumputhe lo ongumshumayeli wathi ngishaye ngombumputhe wathi uPaulu wayeshaya indoda yaba yimpumputhe ngolunye usuku ngathi mnumzane ngakushaya kanjani ngombumputhe ube uvele uyimpumputhe na ngakubulala kanjani ube uvele ufile na wathi mina abethu ami aphila saka ngathi ingxenye yakho yokwenyama kodwa usalokhu uyimpumputhe akulakwenzeka ibhayibheli alizihumushi izinto sikhuluma lapho ibhayibheli likhuluma khona futhi sithule lapho lithule khona ngathi kulungile ngenkathi u-Elija esezansi edothane yabo nakho kwenyuka yonke impi yamasiriya macala onke nenkeku yagijima yenyuka yathi o baba wami yathi baba wami yathi amasiriya lisikakile u-Elija waqikica amehlo akhe wavuka wayesethi baningi abanathi kunawoma bekhona abanabo yathi angiboni muntu wathi uNkulunkulu vula amehlo akhe manje heyi mpumputhe uliyakalaza lo mprofethi omdala naphezu kwezintaba kwakugcwele izingelosi nezingqola zomlilo namahatsha omlilo wayesehamba ephumela lapho nebhayibheli lathi wabashaya ngobumpumputhe bakuthewa kukuphi na kuye wahamba waphumela lapho wathi nifuna u-Elija na yebo sifuna yena wathi wozani ngizonikhombisa lapho ekhona u-Elija ebaholela ku-Elija kumpumputheka ngathi uyazi ukuthi ngizothini kuwe na khona impela nje inkosi yami eyakusho kuyihlo buyela emva kwami aphelani abantwana bokulalela nabokungalaleli akunalutho abajwayelene ngakho abangalaleli makhoza uNkulunkulu wabo.
Oh, they say we believe the Bible.
Yebo ngumuntu ocubile. Yabo banezela izwe nolwazi kulo. Umuthi kaSathane ocubile yabo wathatha emthini kaSathane okuhle nokubi.
Oh, we believe the word,
kodwa hayi konke kwalo. Eva walikholwa izwi naye kodwa wavumela uSathane ukuba athathe umuthi wakhe bese ethi ukuliphendukezela kancanyana. Kuyilokho-ke oyonezela izwi elilodwa noma asuse izwi elilodwa kulo usenguye izolo namuhla naphakathi. Abelani kulungile. Lo nyaka womnyama nokho ungowebandla uNkulunkulu wabo bayamthanda ngakho indlela abavumela benze ngayo. Abanakho ukulahlwa, ayikho into ebakhathazayo inqobo nje uma beshona. UBhalami wafundisa ibandla into efanayo. Masibumbane sonke siyafana. Kwakuyicebo lokugcina lokuphamba. UNkulunkulu akabathelelanga neze ngokukholwa ngamanga anjalo. Kumbulani, kwakuyisono esingenakuthethelelwa. Izikhathi ezintathu eBhayibhelini kunoma ibaphi abantu ukwenezela izwi elilodwa lokuhumusha okungokwabo ezweni likaNkulunkulu emva kokuba lase liqinisekiswe ngokuthi liyiqinise. Ensimini yase-Edeni, impela, ensimini yase-Edeni, izwi elilodwa elenezelwa labangelwa ukufa. Lapho uBhalami enezela izwi ukuthi sonke siyafana. UNkulunkulu akazange neze amthethelele u-Israyeli ngalokho. Bonke babhubha ehlane ngaphandle kwabathathu uNkulunkulu abakhiphayo. UJesu wathi bona bonke bafile lokho kwehlukene kunaphakade. Bahambe bonke akuzange neze kuthethelelwa. Kuyisono esingenakuthethelelwa. Abasithethelelwa neze.
Oh,
balekeleni bantwana bezinkanyiso zakusihlwa. Ngiyabona manje ukuthi ubani umholi walona wesimodeni kwenkolo unyaka omubi na. Kudevele ethatha lowo muthi wokuhle nokubi futhi ewubeka ngaphandle lapho. Aphelani eyethe umlobokazi wakhe oyibandla elihle emkhandweni wenkolo yobuKristu ukuba ushadwe. Ibandla lakhe elihle lesayense nazo zonke iziqu ezingatholwa, OPSD abavela kwi-Church of Christ, OPSD abavela kwi-Baptist, Presbyterian, ma-Pentecostal nawo bonke. Ibaletha bonke lobukhazikhazi obuhlotshisiwe namasonto amakhulu bonke kuya emkhandweni wenkolo yobuKristu simunye. Abasoze basithethelelwa. Ihlelo ukufaka uphawu lobunikazi lwehlelo uphawu lwesilo. Sisibhedele ngakho lapha ukukwenza. Lubalekeleni bantwana, lubalekeleni. Elikhulu ibandla elihle kuwo umshado womkhandlu wenkolo yobuKristu elifake uphawu lwakhe. Izithindi impela. Ingubo yezwe ekhalukisayo upende abafundi abahle ngempela bakadevele ukubamba amadodana kaNkulunkulu. Akanomuhle umfana ozelwe ngokugcwele osuke wangena ekuhlulekeni okunye okudala kanjalo kunjalo. Okunjepho wena uthe ukugunda ezinwele kunamsebenzi muni lokho na? Kwethu ake sime lapho umzuzu nje. Ngizwe nje omunye umuntu ecasulwa yilokho angahle ukuba ube phandle ocingweni ndawo ndawo.
Ayelani,
izinwele kowesifazane ziyisifungo somnaziyari. Izinwele kuSamsoni zaziyisifungo somnazari. Uthi uma owesifazane egunda izwele zakhe uphika ngokoqobo isifungo sakhe somnazari ukuthi ungumlobokazi kaKristu. Ngoba lapho leyo nto eyodwa usona sonke isithombe kuyiqiniso.
A Nazarite is one that is Nazari yilowo
ohlwanyiselwe inhloso ngabe kunjalo na? USamsoni wayehlwanyiselwe unyaka nasenhlosweni ngakho-ke wayenezinwele ezinde. Owesifazane ongumfana kaNkulunkulu uyekela izinwele zakhe zikhulu ukubonisa ukuthi wehlwanyiselwa lonke izwi kaNkulunkulu. Uma ezigunda akunandaba ukuthi usina kangakanani, uyaqula usekwayeni ukhuluma ngezilimi kugimehle enyuka noma unalokhu uhlobo lwemiphakathi esizayo ufile. Longu isho kanje inkosi izwi kaNkulunkulu kwabasekorinte bokuqala beshumi nane.
She has denied her Nazarite vow and sold out to the God of this modern age. She doesn't. Now, shame on you, lady.
We are going to man in the Gabriela and the Negas in No Massy Fazard. Bangaba Bambi, Bama Jordan, Uncle Kulum and Bell and Joe Mutu Arti. Joe Wente, I make any one know what this was done. Baby, I send a Majota and Uncle Kulu Art, Alabukano, Paratua, Joe and Tyler Pendota, and I moon to his boot. Uncle Kulu about Sabaho Gutti. Ibenye ngokukhathazeka na uma wazalo kuba ube ngamafethi amahlano ukuthi ungeke ube ngamafethi ayisithupha. Oh yebo, njengomshini wokuzelula kaBoth Clibborn. Manje ke lalela ndoda nina sigejane sezintekenteke. Wazalo kuba ube yindoda manje ke iphathiswa kwendoda. Lezi zinwele eziyisiphophoxo ezilenga ebusweni bakho nezenziwe zagoqana njengokuheha okuthize okukhanukisayo ngani. Nina sizukulwane sezinyoka esithandekezele kwenzenjani kini? UNkulunkulu wami uyosehlulela isisizwe ngolunye usuku ngomlilo, uyosicwilisa ngaphansi kolwandlekazi.
The hour of his judgment is at hand.
Ihora lokwahlulela kwakhe seliseduze. Wonke umhlaba uyomuka. Kuphendukezela kwezenkolo. Kuphendukezela kwabantu. Owesilisa abahlali nokuthi bangabuphi ubulili kanjalo nabesifazane. Bame begqoke ikovaloli noma izithinjane ezindadlana, izingubo konke kunyakaza kwakhe nesimo somzimba wakhe futhi azibize ngomKristu. Akasele ngisho nenenekazi kungasaphathwa umKristu. Uyisifebe sasemgwaqweni esisetshenziswa nguSathane, esofulelwe nguSathane ukuthumela amadodana kaNkulunkulu esihogweni ukudwalisa izwi uJesu Kristu athi lalizokwenzeka. Ingaqondile ukusho lokho kodwa wakusho empeleni. Niyabona ukuthi lo moya wezenkolo uvelaphi na? Umuntu oxubile ukuthi yini engalungile ngaleli bhulukwe leflanela islexi kumbe noma balibiza ngokuthini ama-pedal pushers ibhulukwe eligcina emadolweni kumbe noma kuyi.
The Bible said that any woman that will wear a garment
but pertains to a man is an abomination to God. That's the same thing.
And a woman that will cut her hair
different.
And it's not just a
simple thing. It's a simple thing. It's a simple thing. It's a simple thing. It's a simple thing. Uthi eyakhe oh wena uthi ngifaka isigqoko wena mntandisi ufundisa labo besifazane izinto ezinjengalokho kanti phambe lathi izinto lezakhe zinikwa yena ukuba zibe yisembozo hayi isigqoko esithize esenziwe ngumuntu. Yilokho ibhayibheli elakushoyo, anginacala nginecala kuphela ukukhuluma iqiniso. Ningabi ngabangathembekile njengoba iBhayibheli lathi bephatha izwi kaNkulunkulu ngenkohliso ukwenela noma ukuhlangabezana nesicelo sesigejane sezintekenteke orithethas. Ngilegama ububi lapha ngino Elvis ebhalwe phansi esikhundleni sobubi konke kuthi akufani. Igama elithi Elvis lichaza ikati negama elithi Ricky lichaza ukuthi igundane. Uma uthi uRithi omncane uchaza ukuthi igundane elincane elimiza ngakho yilokho ayikho. Umfanyana wakho wethiwe ngalelo gama lishintshe masinyane ngenxa yevangeli. Ungamethi umfanyana wakho awuwezwa neza amagama anjengalelo emumva eBhayibhelini kumbe noma kumuphi omunye unyaka ngonyaka igama lalo nyaka. kwake kwaba khona amagundane namakati kulapho. Konke lokhu ojoki bamadiski esigidi samadola nabafanyana behamba bakhumele lapha abakwazi ngisho nokubuya esikoleni bengavakenwe endlebeni nomsakazi omdadana onokokulalela emaphaketheni abo nje dum dum.
Bobenyele lapho endlini funisenda
lolapho bezama ukupenda indlu yaphezulu lapho sathi khiphani leyo nto lapha. Monikele kusebenza ngaphandle kwalokho usukanike emsenzini. Ungenza imizwa iphazamiseke kakhulu, angikwazi ngisho nokuma konke lapha. Yinikele kuNkulunkulu le ndawo. Asilufuni lolo hlobo lombhedo wodumdumu walezi zinsuku zokugcina konke lapha. Ngathi kuvaleni noma nisuke emsebenzini. Ngaphelani ezenkolo nakuba impela baya esontweni ngo futhi bame egumeni benokulalela udumdumu. Futhi qaphelani umlobokazi izwi kaKristu wenyukela enhlokweni futhi njengoba sibona ukuthi umphiki uKristu uphethelaphi uqala emuva lapho futhi manje uza enhlokweni umkhandlu wenkolo yobuKristu uzokubeka enhlokweni yobufundisi. Nebandla elinayo elizayo nalo umlobokazi izwi kaKristu kusukela phansi onyakeni uza enhlokweni ngoba lizobumbana libuyele kumata walo. Njalo njengebandla nje nakho konke okunye lifanele libumbane. Ukolo konke okunye kubuyela ngqo enhlokweni yakho lapho okwaqala khona njengoKhayini noAbela. Umlobokazi izwi wenyukela enhlokweni emntwini wethu likaNkulunkulu libonakaliswe kulo nyaka omubi esiphila kuwo. Yabona ukuthi uphethelaphi na? Nosathane masinya uzothatha umlobokazi wakhe wenhlakanipho ephakamisa lo omkhulu ongumphiki uKristu kubusa ezindabeni ezingcwele bese emhlalisa esihlalweni sobukhosi nezwe lonke liyomangala emva kwakhe. Uyobe sefike uKristu ngababili ngeke baba khona ngesikhathi esisodwa nombuso wakhe uyothethwa uyophuthiswa.
And Christ, the Word of God.
The Christ is uNkulunkulu. Ungumuthi owesifazane uyingxenye yomzimba wendoda. Ababili bamunye. Umlobokazi ibandla izwi. Abantu ababizwe baphuma lapha nalaphaya. Ngingaye igama lakhe. Bazokubana emzimbeni kaJesu Christ. Umbuso omphiki uKristu uyothathwa futhi ubhujiswe noKristu uyothatha isihlalo sobukhosi bese ehlala esihlalweni sikababa wakhe uDavide bese ebusa emhlabeni iminyaka eyinkulungwane bese-ke ethula ibandla kuNkulunkulu elingenabala noma umbimbi. Yebo, manje qaphelani izinto lezakhe ezinde isifungo somnaziri ezwini. Singadwebe umlobokazi kaKristu manje. Simdwebile umphiki uKristu ukuthi ukuphi ezenkolo nayo yonke into isayense. Manje umlobokazi omncane ozithobile kaKristu, kalula nje ukholwa yizwi noma ngabe ungubani ngabantu ngamunye. Ngethemba futhi ngikholwa ukuthi baningi abahleziyo bekhona abaningi balalele. Futhi ngethemba ukuthi mina uqobo nani nonke ngingxenye yalo umlobokazi. Yethemba abaningi futhi kuzoba njalo bonke lowo umiselwe lokho uyoba yikho ngoba yimbelo yabo. Bayabona izwi lingaqonda kuphela izwi, ngeke laqonda ihlelo noma ukuphendukezela lazi kangcono liyizwi. Ngeke laqonda lutho. Ukolo ngeke waba yilutho ngaphandle kokuba ngukolo waqala ungukolo uyophethe ungukolo. Nokhula ngeke lwaze lwaba ukolo nokho luniselwa ugcobo olufanayo nabo kodwa alusiwo ukolo. Njengoba ngasho ngolunye usuku mayelana nesihlahla sinamagatsha ehlukene kuso. Izinwele zakhe ezinde isifungo somnaziri zikhombisa ukuthi ufungile kuNkulunkulu. Ingubo yakhe enhle yezwi lakhe eyitshengisiwe lo nyaka aphila kuwo uzisonge ngalo emqinisekisa ngaye uqobo amaHebheru eshumi nantathu lesishiyagalombili uJesu Kristu buyeni izolo namuhla naphakade.
As she is a part of the word,
Jehova uyingxenye yesimyeni uthembekile kuye ndawo zonke. Manje bukani umoya wesifazane ephuma lapha futhi egane indoda futhi aphume bese enza uthando nenye indoda futhi abe nakwenza nayo bese ebuyela endodeni yakhe ifanele imkhahlele imkhiphe kunjalo na. Ufanele ethembeke kuyo ngoba ufungile kuyo.
And the bride of Christ is bound
to Christ.
And he is the Word.
Oh, he is.
Not even
weak at this. Owesifazane akafanele ngisho ukuthwayizisa iso kwenye indoda. Kufanele angenzi masayini, angenzi okususa amadlingozi nhlobo kuyo. Ngokuba ngokoqobo ungumlobokazi kumyeni oyedwa. Asifuni mithi yenu ecubile amahlelo enu. Thembekani kuKristu izwi. Uzoliqinisekisa ukuthi liyiqiniso. Kabo mnumzana, hayi ngisho noma yimaphi amadlingozi anoma yini asekwenzeni uthando kuye angajoyini ezikhundleni zayo noma yini enye noma umvumele akufake ezingalweni zayo noma ekunakekeleni kwayo noma axoxe kuwe ngale ndlela leyo ndlela ngayelani kuphela iphimbo lodwa izimvu zami ziyalazi iphimbo lami mfukazi ngeke yini iphimbo lakhe na noma yiliphi iphimbo lomuntu liyizwi lakhe. Kuthi yilo leli iBhayibheli akukho nelilodwa ize lifanele lenezelwe kulo noma lisuswe kulo. Hlalani naleleyo phimbo nje ngqo. Kukwazi angeke samlandela ihlelo njengoba wengxenye yomyeni wethembekile kuye ndawo zonke ulinde umshado uyabumbana hhayi emkhandweni wenkolo yobuKristu kodwa esigabhakeni esidlweni sakusithwe somshado.
She has been given. This is for our own church.
Upiwe lokhu kungokwebandla okungelethu.
And revealed to her.
Upiwe futhi wembulelwa izifihlakalo zezimpawu ezisikhombisa zeBhayibheli yabo.
She sees the folly of the deceiver.
Uyabubona ubuwula bomdukisi. Esondele kakhulu eqinisweni ngangokuthi ucishe impela udukise abakhethiweyo. Uyakubona. Niyayibona imimoya emibili. Ephikisanayo isebenza kulonyaka omubi na ngayibona na ngamunye unokukholwa impela uKhayini noAbela mimoya futhi iza ezihlokweni zayo isafana njengoba yaqala uwodwa ukhonza ngobuhle nangolwazi nangemfundo nangesayense ephathelene nenkambo elungileyo omunye ngokukholwa kwesambulo sezwi likaNkulunkulu.
Both of them standing right in this building this morning.
Yomibili umikhona kulendlu lokhu kutsha kunjalo.
Revelation or
Istanbulo noma ukukholwa ezweni lakhe. Akenzi kuzisho kolwazi owangempela umkhristu weqiniso. Athi unaso noma unaso isiqu sokudokotela na.
Makes no claims.
Akenzi kuzisho ngiyalikholwa izwi lakhe. Akenzi kuzisho akazisho ukuthi ufundile. Akasuye noma noma iliphi hlelo nayiphi iphathi ibuphi ubuhlelo benkolo lingelikaKristu. Lingumkakhe, hhayi umkabandla, uyisisebe. IBhayibheli lathi wayeyisisebekazi nonina wezisebe futhi onke ahlangana ndawonye futhi enza isisebekazi esifanayo. Ngalo hlobo lowesifazane lungowesifazane ongethembekile endodeni yakhe futhi ezisho ukuthi uKristu uyindoda yakhe futhi engowehlelo.
Iphethwe
njepho singabaKristu kodwa ekulaleleni lowesifazane okholwayo omncane ophila ngokukholwa lobokazi umuntu laphaya ophuma kwenye indawo kwelinye ibandla elithize elinye ihlelo elithize noma ngabe yini kokunye okungaukholwa yizwi likaNkulunkulu. Kulalela elinde ngothando isithembiso sonyaka ukuba siqiniswe uqaphe khona.
She is part of that word.
And she's watching
for her life to manifest that word. Brother, you can't
just see that.
I hope that being over you.
Umzimba ulindele oyizwi ulindele ukuphila okungumoya ukuqinisa noma ukulenza liphile yilokho akulindele ngokho okunye ukuphila okuyosebenza kuye njeke eze ephileni noma ngayiphi enye indlela nokho uyakuzwa phandle lapho futhi uyazi ukuthi kuzokwenzeka manje-ke nakhu kwenzeka manje-ke useyavuka
unkulunkulu
wathi ma kube khona futhi wavela njengoba kuvela okuqala. Abantwana bokungalaleli kuchaza ukungalaleli. Ukungalaleli kuchaza ukuhlubuka. Ngilibukile lelo kwisichazamazwi ukuqiniseka. ukuhlubuka ukuhlubuka ngokumelana nani na nezwi likankulunkulu elembulile njengokhayini wembula wahlubuka ngokumelana nesambulo esembuliwe sika-abela kuqinisekiswe unkulunkulu ukuthi sasilungile nokhayini wahlubuka ngokumelana naso futhi wabulala umfowabo abafarisi nolwazi olungolwabo lwehlelo lokuthi izwi kankulunkulu laliyini indoda eqokwe ngesandla somuntu uhlobo lwakhe bahlubuka izwi kankulunkulu eliqinisekisiwe elenziwe labonakaliso losuku uthi bambulala kunjalo yilokho-ke abantwana ngokungalaleli ukuhlubuka ngokumelana nezwi likankulunkulu manje niyabona ukuthi bakuphi na Oh, izintumbu zezimangalelo sebedlule. UJesu Kristu akakafani. Ayikho into okuthiwa ngumbhaphathizo kamoya ongcwele. Yonke leyo nto ngumbhedo. Niyabo ukuhlubuka. Abadingi ukusho izinto ezimbili. Badinga basho eyodwa nje. Yilokho kuphela. Lokho ngokuhlubuka khona lapho. Ngeke basho ukuthi awunawo amehlo, awunazo izindebe. Ufanele uthathe umzimba wonke. Izwi lonke niyabo. Umoya ongcwele uyabiza. Aliphume kulo. Lingahlanganyeli nalo umbhedesho walo. Njengoba ehleka ukuthi ehleka usulu izwi likaNkulunkulu lalolu usuku. Ngokuba uNkulunkulu akahlekwa, kumbulani nje, izokuthola, ngingakhathazeki, izokuthola. IBhayibheli kwabase-Efesu besine, elamashumi amathathu, uma nifuna ukubhala phansi lokho. Abase-Efesu besine, elamashumi amathathu, kwasho. UNkulunkulu akahlekwa, lokho akuhlwanyelayo umuntu, lokho wokuvuna. Ngeke bahleka futhi bahlekise futhi basho lezi zinto futhi bazedlulele nakho. Njengesinkwa phezu kwamanzi siyobuya. Ungumlobokazi kaJezebeli usongwe ngolwakhe lwezenkolo, ulwazi oluthanda isono lalonyaka omubi wamanje. Ukulidukisa. Hohe bonke abahlangene bodwana ukufasa abanye noma ihlelo lemimoya eholelana ekoneni ngolwazi lwesayense nempucuko yesimodeli. Lezisho ukuthi sizovala emizuzwini embalwa nje ngizodingeka ukuthi ngime ngoba angikwazi ukukuqeda konke.
Lezisho
ukuthi wakha izwe elikhulu ukuba lihlale kulo.
She claims that in her civilization She has built fine churches, colleges, schools, libraries, and temporary health permits
without library. God's word.
She's done it.
She's done it. She's done it. She's done it.
She's done it.
She's done it.
She's done it. She's done it.
She's done
And the people that fell for it.
Yes,
schools, denominations, culture.
Better people. Ngakho kuba emdeni wesinkwa futhi ngibe kahle noNkulunkulu kunoma ngibe nenkukhu ethosile kathathu ngosuku futhi ngibe ngizodingeka ukuba ngibe ngowesifebe esinjalo. Kumbulani ihora selisondele liseduze lapho uPawu luzofika khona kuyoba phakathi kokuthi uphakathi kulo noma ungaphandle kwalo. Liyofika njengesele ebusuku liyokubamba phakathi lapho ngofuthu lapho. Akusekho-ke ukuphuma kulo ngaleyo nkathi usuluthathile. Ingelosi yehla ivele ezulwini inobuso obukhanya kakhulu yasimemeza kubantu yazamazamisa umhlaba. Phumani kulo iBhabhiloni ngokuba liwile lingahlanganyeli lalo izinhlupheko zalo bantu bami. Phumani kulo, phumani! Asikufundanga yini nje ezwini esikhashaneni esedlule na? Ingelosi sithunywa yabo.
Yes. Aphelani
umoya ongcwele, phumani kulo lingahlanganyeli. Manje wakhe zonke lezi zinto. Wakhe amasonto amakhulu. Wakhe amakolishi izikole ethatha abantu futhi ebafundisela
kwengono
ebizwa ngalokho
imputuko.
Futhi abafundisa abaphutuko esimodeni ebafake emgodini wokufa ngolwazi bathela kuNkulunkulu nezwi lakhe.
Don't you see the whole scheme?
Aniliboni lonke iqhinga na?
Ngiyakhoya
lokho banda na. Phandle emoyeni uma nikubona emabandleni enu uqobo phandle lapho thanini amen khona-ke bonke abanye bazokwazi ukuthi nimi kuphi niyabo ukwenzile uNkulunkulu walo mhlaba futhi wakhe amakholeji wakhe amayunivesithi wakhe izibhedlela wakhe amalayibrari Umane kukho bantu, ningabanjwa phakathi lapho, sukane kuleyo nto, ngokukhulu ukushesha eningakwenza. Ngolwazi lwakhe lwesayense, ukwazile ukwenza lokhu, manje qaphelani, ngaphansi kwezwi likaNkulunkulu.
God never did ordain us.
Nkulunkulu akazange asigcobele ukuba siphume futhi sibe nezikole. Akazange. Akazange ashele ukuba sakhe isibhedlela. Zinhle.
He never told us
to go to library.
No, sir. He never. He said, preach the gospel. And the gospel is manifesting,
demonstrating
the power of the Holy Spirit. Paul said the gospel comes to us not to
our own. But through the manifestation
and demonstration of the Holy Spirit, Paul said, I never told
you to go to the Holy Spirit. I never told you to go to Odokotela othize okanjalo njalo kodwa ngizakini ngamandla nangesibonakaliso sikamoya ongcwele ukuze ukukholwa kwenu kungebi ngokuhlakanipha noma ulwazi labantu balelizwe kodwa ngamandla okuvuka kwajesu kristu ngoba uyaphila onguye izolo namuhla naphakade unkulunkulu uyasisiza ukuba sikholwe into efanayo futhi unkulunkulu uqinisekisa into efanayo njengoba kade ena uyani vimbele kuboneni isambulo seqiniso nokukholwa kwethu kaNkulunkulu le mbulwa futhi iqinisekiswa namhlanje ngezikole zakhe amalayibrari izincwadi ezifundwayo amalitrisha izibhedlela kanjalo njalo yabo uyani vimbela kukho manje uyahumusha njengoba enza uFaro ezama ukulivimbela ekuboneni incazelo yethu eliqinisekisiwe lonyaka wakhe othenjisiweyo ngezinkanyiso zakusihlwa eliqinisekisiwe lafakaziswa uzamile ngolwazi lwakhe nezikole nabantu abafundise kangcono nesayense ephathele nenkambo elungileyo kanjalo njalo ukunivimbela ningakuboni lokho noma yini ukuze ningakubi lokho futhi nibone ukuthi lowo nguJesu Kristu nabi kanjani ukuthi nguJesu Kristu na uyizwi futhi uyizwi nalonyaka nalonyaka washo ukuthi lokhu kwakuzokwenzeka kulonyaka futhi nakho kuyenzeka niyabo niyabo yena uzama ngamandla akhe onke ukunivimbela ekuboneni lokho uyojobelela noma yiliphi igama elingcolile kulo angalithola niyabo uyolibiza ngabaphindeka abangcwele nakho konke okunye wabiza uJesu ngoBhelizebhule futhi babiza umninindlu ngoBhelizebhule bayobabiza kangakanani-ke abafundi na niyabo niyabo ezama ukunivimbela ekutheni nibone incazelo yangempela yezwi hhayi lokho niyabo uyalihumusha ethi ngithaza lokhu unkulunkulu wathi ngithembisa ngezinsuku zokugcina ukuthi ngiyakuthuma kini umalakho wesini akudingi kuhonyushwa wakwena wathi futhi njengoba kwenzeka emihleni kaLothi ize niyoba sesimweni saseSodoma futhi ngaleso sikhathi ngiyokwembula indodana yomuntu ngakho impela unazo zonke izinhlobo zezilingiso nakho konke okunye kwakho kodwa sinakho okwangempela futhi yabo wathi wayezokwenza wathi ufike uKristu uyovuka futhi pesha impela adukise abakhethiweyo uma kwakunokwenzeka kodwa wathi bayekeni bayekeni baqhubeke ubula babo buyofunyanwa ngaye na ukuhlola kwethu kuyakufakazisa niyabo uma sekufika kulelo zwe lokho kwakukade kusemumva ngale ndlela leyo na o angikholelwa enzalweni yenyoka angikholelwa kulokhu lokho nokunye akukaze kwembulwe niyabo qha ne o mfowethu buka nje lapho sizodingeka ukuthi sivale ngoba sekungeleshumi nambili nqu qaphelani zama ukunivimbela ekutheni nibone incazelo yezwi lalo nyaka ukukhanya kwakusihlwa kuhunyushwa kuyikuchaza ukuthi yina isikhathi sophumo sesiseduze uNkulunkulu uzela yena kanjenganezwe impela niyabo manje ngifuna ukunibuza umbuzo ngenkathi sekungeleshumi nambili nqu manje imizuzu emihlanu selishayile futhi sizoqhubeka
niyambona
uNkulunkulu walo nyaka na
you believe it
Nakola na. Nabona ukuthi linjani ibanda ehlanipile science na. Ntaba wonke ungowalo niyabo amahlelo. Uthi wena uthi mina ngumKristu usonta kuliphi ihlelo na? Awu ukuba bengisonta ehlelweni angikholwa ukuthi bengizoba ngumKristu. Manje lelo igama elikhulu kodwa kunjalo. Ngaqeda nje ukuthi ulwazi nescience nobuKristu akunabudlelwane enhlobo. Ngokunye ukadevele nokunye ngokankulunkulu. Noma yini efika izwi kankulunkulu teka kuyo yabo? Hawu mnumzane. IBhayibheli libiza ngokwelulu izinsuku zokugcina ukuba amaKristu aphume kuzigcina. Lowo ngumuthi wokuhle nokubi. Phela unokuhle. Khona umuntu ongakhuluma okubi ngesibhedlela na hawu mnumzane. Library hawu mnumzane. Imfundo hawu mnumzane. Kodwa yabo abanika lokho ngaphandle kwethu. Yabona ukuthi kudukisa kanjani na? Ngibanika ibandla abangaya kulo ukukhonza ukuba bakhonze uNkulunkulu ehlezi esalweni sobukhosi iBhayibheli lakusho kungakwenzeki. Manje ningabawo owodwa wale mizimba. Nibili kuphela emhlabeni manje bekuhlala kunjalo futhi iyoba khona kuze kufika uJesu nowodwa wayo uzobhujiswa. Manje ningabawo owodwa wemizimba. Omunye wayo nijoyinile, omunye niyazalwa kuwona. Omunye wawo ingxenye yawo ngoba nizalwa kuwo nifanele nibe ingxenye yawo. Ningaphika ukuthi ngingalo na kanjalo njengoba ngingenakuliphika noma iliphi izwi kaNkulunkulu. Uma ngeyingxenye kaNkulunkulu, ngeyingxenye kaWilliam Branham, ngisezingxenyeni nazo zonke izingxenye yingxenye yami. Nalo lonke izwi kaNkulunkulu lifanele lenele umoya wami, lifanele lenele umphefumulo wami, lifanele lenele ukuphila kwami, lifanele lenele amasu ami. Uma amasu ami liphambene nalokho khona-ke umoya kaNkulunkulu awuhlali kimi kunjalo. Ngephike nelilodwa izwi lalo. Ngingabawo owodwa wemizimba. Kufanele kube njalo, kufanele kube njalo. Uphakathi kokuthi ngumzimba kaNkulunkulu ongezi noma umzimba kaSathane ngebani. Futhi umhlaba wonke uzofanele usonte kwelinye ibandla. Ikhonza uNkulunkulu othize. Kufanele ukhonze phakathi kukaNkulunkulu olwazi, wethembela kulokho, ukuzwa ngolwazi, wethembela kulokhu noma lokho noma okunye. Noma wethembela ezinye uNkulunkulu ngokukholwa ubheka yena ukuba aqinisekise futhi alenze libe iqiniso. Ngibathi kaNkulunkulu langempela libheke ukufika kwalolu suku oluhlelwe inkulungwane yeminyaka lapho inkosi yethu ebusisiweyo iyofika khona bese ihlwitha umlobokazi wayo. Oh, inhliziyo yami igcwaliswe ngohlwitho njengoba ngisebenza ngibhekile futhi ngivuleka ngokuba inkosi yethu ibuyela emhlabeni futhi. Oh, inkosi yethu ibuyela emhlabeni futhi. Sathane uyoboshwa iminyaka eyinkulungwane. Asikho bani umlingi ngaleyo nkathi emva kokuba uJesu eyobuyela emhlabeni.
Oh,
bantu bale United States, lapho lo mlayezo ohamba khona manje, balekani ngamandla enu onke kulolu lwazi, unyaka wesayensi esiphila kuwo. Balekelani ezindlu kaNkulunkulu. Mina akekho ongahle alazi. Akekho ongalifakazisa, uNkulunkulu wenza ukufakazisa kwakhe uqobo. Akekho onelungelo lokulihumusha, mina akekho omunye umuntu onelungelo. uNkulunkulu wenza ukuhumusha kwakhe uqobo. Wenza isithembiso, wathi wayezokwenza lokhu ngezinsuku zokuphila. Kodwa ngezinsuku zokuphila, uNkulunkulu walonyaka omubi, ukuthethisa amehlo abantu ngolwazi lwakhe lokuhlakanipha, emthini oqobile wokuhle nokubi, usalokhu ewunika abantu. Futhi nakuza leyo nto iphethela enhlokweni lelo hlelo kusukela le emuva ngesikhathi sobumnyama nangaphambi kwezikhathi zobumnyama. Bonke kuphethela kumuntu ophakeme, uSathane owathi ngiyozikhukhumeza ngaphezu kwamadodana kaNkulunkulu futhi ayongilalela. Uthi yena njengoNkulunkulu uyothatha ethempelini kaNkulunkulu namadodana kaNkulunkulu ayothatheka kuko. Ngani amadodana kaNkulunkulu uthi awu umkami akusikho ungolungile ubekela phambili qhubeka nje. Ngiyabo wena uthi awu wathi amadodana kaNkulunkulu yebo mnumzane. Umuntu noma ngabe ungubani wenzelwa ngomfanekiso kaNkulunkulu, wenzelwa inkazimulo kaNkulunkulu. Nowesifazane ungumkhiqizo ovele kamuva wendoda, hayi kaNkulunkulu, kunjani? Wathi amadodana kaNkulunkulu ebona ukuthi amathakazi abantu ukuthi mahle azithathela ku abafazi. uthi njengoba kwenzeka emihleni kaNowa kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Manje bukani, uma nifuna ukwazi ukuthi sigaba seni ibandla likuso, leke sisanda ukuthi sigaba seni abesifazane akuso.
Because she is the church.
Ngoba uyibandla, sisanda ukuthi wenzani nabo.
Nakulo
nyaka wesifeko omubi, bukani, kwakungekho elejeleleke kakhulu elibi kakhulu eliphansi kakhulu idolobha ezweni ukwedlula iNazaretha, futhi lapho uNkulunkulu wakhetha intombi.
Kungase
kuvele okuhle eNazaretha na?
Uthi
kulo nyaka omubi lapho uNkulunkulu walo nyaka ephuphuthekise khona amehla abantu namibhedesho yabo namahlelo.
Out of that very age, God's choosing a people for His name.
Kulo nyaka impela uNkulunkulu ukhethela abantu igama lakhe.
Nakuba
lapha benganakiwe futhi bedelelwa ngolunye usuku inkosi yoletha abakhethiweyo bayo phakathi kwesango nalokho kwenele konke.
They will sing and shout and dance about. Kona siyocula
simemeze futhi sisine ngakho. Iwuthi liyosula ezinyembezi zethu siyoba nevika elilodwa elimnandi lokuza ekhaya. Iminyaka yezinkulungwane eziyishumi yokuqala kunjalo. Bantu abayisimangaliso begama lakhe futhi babizwa ngumlobokazi wakhe kunjalo. Nakuba benganakiwe futhi bedelelwa ngolunye usuku inkosi yoletha labo abakhethiwe. Phakathi kwesango
ophukweni,
nalokho kwenele konke bini. Ngiyagubha ngezinsuku zami ziqala ukuphala nombona wami uqala ukuba lufiphi. Nelangabi lami elikanye lokuphila liqala ukuvuthela phansi. Angibesabi ubumnyama. Ukuba ngifuna ukusho lokhu noPawulu, ngibaze emandleni okuva kwakhe. Akuna ndaba ukuthi bangingcwaba kuphi uma ngimenza olwandle noma ngisho esithandweni noma ngiwe ibhubesi iyobiza igama lami futhi ngiyokhuluma. Amen. Asikhuleke. Uma kuba khona lapha noma ngaphandle ezingweni zalowo mlayezo esikhona emabandleni enu amancane namaqembu namaholo nanoma yikuphi lapho enihlezi khona.
Oh, let me persuade you.
Uma ekhona oyedwa, oh, ake nginincenge. Ake nginincuse njengomfundisi wevangeli.
Let me ake nginincuse egameni likaJesu Kristu. Ngelani ulaka lalonyaka omubi.
Ngingamkhonzi uNkulunkulu walonyaka
umuntu. Oh, ngiyazi nethi muhle bahle impela umuntu oxubile.
Ungeke waxuba ulwazi lezi kaNkulunkulu. Yizwe lifanele likholwe ngokukholwa, hayi ulwazi. Awuliqondi, uyalemukela, uthi liqinisile bese-ke uphila ngalo. Yilokho kuphela acela ukwenza. Uma ekhona khona lapha ekhundleni lethu ngeke sakwenza ukubizela e-altare ukunenyusela lapha kuba akukho ndawo. Noma phandle emoyeni kulayini bakatelefoni. Uma ekhona phandle lapho ungamazi. Ninga, oh, ngesifazane nginithethisile kulokhu kusa. Hayi mina, ngafune kuphela izinwele ezimfishane ukugqoka lezo zingubo ezindadlana uzigqokela wena uqobo ubukeke ukhanukisa. Awuqondi yini ukuthi umoya ungahlanzeka dadewethu othandekayo uma kuza emzimbeni wakho, kodwa emzimbeni wakho awuboni ukuthi yini ekubambile na? UNkulunkulu bengayenza yini indodakazi yakhe ibukeke ikhanukise umsukisa indodana yakhe uqobo ukuba ikhanukele ukubenza ubabili baphendule ngokuphinga na? Ubengakwenza dadewethu na? Zibuze lowo mbuzo. Khabo ngeke ngamamayela ayizigidi. Ungakubeki lokho kuNkulunkulu. Wethu ngabe uNkulunkulu kunike umoya walelizwe ngokuthi usakwazi ukubona ukuthi lokho kuyiphutha na? Ngabe ukuphuthekisa amehlo enu esayensini ephathelene nenkambo elungileyo yebandla ihlelo esivuma ukholo kanjalo njalo ngokuthi usaboni ukuthi uNkulunkulu uqinisekisa izwi lakhe futhi ulenza kanjalo na? Ngabe umsebenzi wakho, ngabe ubasi wakho, ngabe umkakho, ngabe abantwana bakho, ngabe ibandla lakho kumbe noma yini ikwehlukanise nezwi kaNkulunkulu eliyilona kuphela umthombo wokuphila na? Ubalekele mfowethu, ngiyanithanda ngothando lokumesaba uNkulunkulu. Angihloniphi noma yimuphi wabafowethu ngaphezu kwenu lutho nhlobo. Uma ngikwenzile bengiyobe ngikhombisa inhlonipho yomuntu.
Angizisho lezi zinto ukunenza nithukuthele. Ngisho lezi zinto
ngoba zisezweni likaNkulunkulu.
Nanjengenyeko
kaNkulunkulu nothando lukaNkulunkulu
enhlizini yami. Nitshela lezo zinto
ukuze nibone futhi niqonde. Mhlawumbe beningeke nazi ukuba benginganitshelanga. Ukubalekela namuhla na. Manje nasezindaweni zonke ezweni azikhothamise amakhanda.
Dear God.
Unkulunkulu othandekayo okubekwe phambi kwami ngamadulo. Abantu bayagula. Ngibeka izandla zami phezu kwawo ukuthi wena uzobaphilisa. Kuthi ngiyathemba Nkosi kulo busuku ukuthi kuzoba khona inkonzo enkulu ukuthi amandla kaNkulunkulu azoba lapha izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso. Njengoba sizwile imiphumela kule mihlangano yokugcina ethi ayibe mibili ukuthi bemikhulu kakhulu kanjani, yabona ukuthi kwenzekeni. Ngiyakhuleka Nkulunkulu othandekayo ukuthi uzosipha ukuphindwe kabili kulo busuku. Ngikukhuleka ngenhliziyo eqotho Nkosi ngoba kuluthando lwami ngawe nezwi lakho nangalaba bantu. Ngiphe khona Nkulunkulu othandekayo ukuthi uma ngaphandle ezweni lonke kumbe ngisho naphakathi lapha manje ukuthi kukhona abanye ogulayo nothuphekile futhi ozohamba kulo busuku angabibikho lapha noma abe phandle lapho emabandleni noma izindawo lapho betaliswa khona. Ngikhulekela ukuthi uzobaphilisa manje Nkosi, kodwa okukhulu ukwedlula konke okokuphilisa. Uma uphilisa umzimba wabo wenyama kumdlavuza i-TB, inyumoniya okuthize, bayobuye bagule futhi angingabasiki uma bephila isikhathi eside impela ngokuba umzimba wabo usephansi kwaso isono isiqalekiso. Kodwa mabathole ukuphilisa ngukaNkulunkulu kwangempela ukuphiliswa komphefumulo okwenza isidalo esisha edlula ekufeni eya ekuphileni. Bese-ke elinda kule tabernakele elidala ukuba uhlenge umzimba emva kokuba umphefumulo usuhlengiwe. Ibe khona Nkosi, ongathi bangawabalekela lawo mahlelo nezivumokholo. Nkulunkulu, phandle le kulezo zivumokholo namahlelo, ihlangane nabanye babafowethu abanomoya omuhle ukwedlula bonke. Ukuthi Nkulunkulu, ngingakusho kanjani ukuze bakubone futhi babonise izwi na? Kuyangihlupha kodwa ngiyazi futhi ukuthi wena wathi awukho muntu ongeza. Akunandaba ukuthi ulunge kanjani, ukuthi uthobeke kanjani, ukuthi umnene kanjani uma ubaba wami engambizanga. Nawo bonke ubaba wami angiphe bona bayoza. Ukuthi Nkosi, ngizwa umthwalo wami kuphela ukuba ngikhulume iqiniso. Ukuthi kungabi njengoba uPawulu athi, siphatha izwi kaNkulunkulu ngenkohliso ngombhedesho wehlelo uxutshwe kulo njengomuthi wokuxutshwa kokuhle nolwazi, okuhle nokubi, kodwa nenhliziyo evulekileyo nomoya ongcwele. Siphe khona Nkulunkulu, sindisa bonke. Manje amakhanda ethu egotheme namehlo ethu evaliwe futhi hayi kini. Ngeke ngakusho ngale ndlela akungenzeli mehluko noma niyakwenza noma cha. Uyangenzela umehluko, ngiyanithanda. Futhi ngiyethemba ukuthi angicabangi ukuthi ngoba ngifanele ngikhulume ukukhahlameza njengoPawulu wathi, ngithanda ukuba ngibe khona kanye nani futhi ngiyoshintsha isimilo sami. Kwakungayi ngokuthi yingoba wayengabathandi, wayebathanda. Hayi, njengoba uJesu wadingeka ukuthi abasole bese-ke eyabafela, niyabo baba bathethelele abakwazi ngisho abakwenzayo. Ukucabanga isidalo esingumuntu esifuna ukuba kahle futhi sizama ukuba kahle nokubona ukuthi udevil yilowo engimelene naye obubuthekise amehlo alaba bantu. Lesi sizwe besifanele ukuba ngabe sivutha inkazimulo kaNkulunkulu ubona ukuthi kwenzekeni kulo ngalolu suku lokugcina lolu lokugcina. Ningale zivumeselelo zingashayi emazweni amadala na? Lolu hugu lwasentshonalanga ngapha, intshonalanga ekude kunayo yonke ongayihamba. Manje sithiyo sesono sidumise okwezulu phansi ngaphansi komhlaba futhi uyacwila. Izindawo ne-Los Angeles ne-Hollywood icwila amayitshe amaningi kangako ngehora, ayikho indlela yokukumisa. Yazi lapha kakhulu impela noma ngasiphi isikhathi sizozwa isamanisi. Uma wazi ukuthi manje akungabuki muntu.
kodwa uma wazi ukusuka enhliziyweni yakho ngibuza wena angikwazi ukwazi inhliziyo yakho ngaphandle uma yembulwa nguNkulunkulu kodwa ngokusuka enhliziyweni yakho uma ungabona ukuthi awukho lapho ufanele ube khona noNkulunkulu nezakhe ekukholweni ungavele nje kuye uphakamise isandla sakho uthi kuye Nkosi ngisize wena
Oh God out of this church pact
Oh uNkulunkulu kuleli bandla ligcwele phapa ligcwele ukugudla izindonga ngaphakathi nangaphandle ngokwempela izandla ezingamakhulu mhlawumbe izandla ezingamakhulu amabili eziphakeme
Thank you for your
yanibonga ngobuqotho benu
Dear Jesus
Jesu othandekayo ungavumeli kulahleke namunye wabo
As your servant that stands between the living and the morning
with a finger to the world, I cannot save them all, but they want to be saved.
Father,
uthi baba njengoba ngishilo isikhathi esiningi, ilanga liphuma ekuseni futhi lapho likhuphuka linqamula umhlaba lithunyelwa nguNkulunkulu ukuvuthwisa uhlamvu ukwenza ukudla kwemvelo ukuphila kwemvelo. Kodwa uNkulunkulu wathi kulabo abalesabayo igama lakhe ilanga lokulunga liyakuphuma linokuphilisa emaphikweni alo makuthi ilanga lokulunga izwi likaNkulunkulu kumele ezinhliziyweni zabantu nemisebe ephilisayo yokukholwa kulelozi lelaphe konke kungalaleli ezweni futhi libalethe kuze kube ukugcwala kwamadodana namadodakazi kaNkulunkulu bangabakho Nkosi egameni likaJesu Kristu ndawo zombili lapha nangaphandle emoyeni ngethula labo abaphakamise izandla zabo kuwe kusindiswe imiphefumulo yabo amen
where at this altar
Rest
beyond
the
rest.
By faith, I look
near the cross. That's where the word hangs. The cross. Yea, my glory. That's crucified with him. Don't want nothing in the world. Keep me crucified. There's the precious fountain. It's free to all. The healing stream. Oh, young Calvary.
Sondela bese ubamba isandla somunye bese uthi uNkulunkulu akubusise uKristu. Ngeza umsindisi wami engibiza. Ngiyabuza ubukhona bakhe na. Phandle lapha yaye emakakasini amafoni. Nonke kuthawulanani phandle lapho futhi nithi uNkulunkulu akubusise uKristu.
You know, there's a pool of water back here.
Niyazi kukhona ichibi lamanzi ngemuva lapha. Uthatha abantu abagqoke igama lakhe.
You haven't been baptized in the name of Jesus Christ.
Amigazi nibaphathizwe egameni lika Jesu Kristu ukukutshelwa kwezono zenu. Ukhona ichibi, kukhona izingubo, ikhona indoda imile isilungele. Nemukelekile. Uma nimemukele ngoweqiniso uJesu njengomsindisi wenu futhi nikholwa ukuthi lelo yiqiniso. Kubulani wayengakaze abe khona umuntu eBhayibhelini kumbe noma ngasiphi isikhathi ngaphambi kokuhlela kwebandla likatolika oba ukubhathizwa noma ngayiphi indlela kunasegameni likaJesu Kristu. Akukho ndawo etholakala embhalweni noma umlando ukuthi noma yimuphi umuntu wabe wabhathizwa ebandleni likaNkulunkulu ophilayo egameni lezikho zikayise, indodana, umoya ongcwele. Umthetho weKatolika futhi hayi ukufundisa kweBhayibheli. Ngibuzwa ngempikiswano ngumpristi ngambuza lokho wathi lelo yiqiniso. Kodwa ithina ibandla singashintsha noma yini esifuna kuyishintsha isizotha isebandleni, uNkulunkulu usebandleni lakhe, ngathi uNkulunkulu usezwini lakhe. Futhi uma ibandla le ngathi uNkulunkulu yizwi, futhi uma ibandla liphambene lezwi khona-ke angilikholwa ibandla. Wonke amazwi umuntu awabe amanga noma ngabe ngumpristi uphapha noma angaba yini lezi likaNkulunkulu libe yiqiniso. UPawulu wenza kuba wonke umuntu kungelandaba ukuthi wayekade ebhaphathizwe kanjani. Uma wayengabhaphathiziwe egameni likaJesu Kristu kuba eze aphinde abhaphathizwe futhi kuthi emva kokuba abanye sebemukele umoya ongcwele, uPetru wathi singala namanzi lokhu laba sebemukele umoya ongcwele. Izenzo zeshumi elamashumi amane nesishiyagalolunye. Lokhu laba sebemukele umoya ongcwele njengoba senze ekuqaleni na? Wayesebayala, ningakasuki endaweni nakuba senimamukele umoya ongcwele, uzani babhathizwe egameni likaJesu Kristu. Ngokuba uPetru wanikwa isifiselo kuwo umbuso ethi noma yini okubopha emhlabeni yakukubopha ezulwini. Umisenza isifiselo na? Uvula into ethize, imihlakalo. Kuthi lapho uJesu ethi, hambani nibabhaphathize egameni likaYise, iNdodana, umoya ongcwele, ebeka lokho lapho ukuphuphuthekisa ongakholwayo. Wehlisani kwethu akakwenzanga ngani lokho, izwi ngezwi na? Wayefanele akwenze. Uma umuntu ebhaphathizwe ezikwini uYise, iNdodana, umoya ongcwele, akakaze abhaphathizwe nhlobo, akanagama. UYise akusilo igama, iNdodana akusilo igama. Nomoya ongcwele akusilo igama. Umoya ongcwele yilokho oyikho, njengokuthi ngingumuntu, ngumoya ongcwele. UYise yisiqu, ngingubaba, iNdodana yisiqu, ngiyiNdodana, umuntu yisiqu, yilokho engiyikho, kodwa igama lami nguWilliam Branham. Negama likaYise, iNdodana, umoya ongcwele, igama likaJesu Kristu. UJesu wasikiza ngegama likababa wami, bani igama likaYise na, noma yiphi iNdodana, iza ngegama likaYise.
And the Father's name is Jesus Christ.
Ngegama likaYise nguJesu Kristu niyabo. Ngiyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na?
I told you to go down.
Uma ngikutshele kuba wethe bese ungithengela okuthize ekhawunteni ezathi lapha egameni lemeya yedolobha. Kangaki owaziyo ukuthi ubani imeya yedolobha na? Mngane wami olungileyo uRich Visit. Hawu, ungeke wehlele lapho bese uthi egameni lemeya yedolobha uthi egameni likaRichard Visin, ninabantu lapha eJeffersonville uyazi ukuthi ungubani. Kuthi ngaleso sizathu athi uYise, iNdodana, nomoya ongcwele kuye kuhlala ubuNkulunkulu, ukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba. Wathi nibabhaphathize egameni likaYise, iNdodana, umoya ongcwele. UPetru emi lapho nesambulo akhela kuso ibandla sokuthi wayengubani. Wathi phendukani lowo nalowo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Uthi zange izithulelo zaphenduka ezulwini nasemhlabeni.
There's not another name.
Alikho elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini enifanele nisindiswe ngalo. Nibhaphathizelani egameni likaJesu Kristu na? Ngokho ukuthethelelwa kwezono. Yini bathethelela izono bathethelelwe. Niyabo? Kodwa uma ungacabangi ukuthi ukufanele futhi ukulungele ukubhathizwa, ungakwenzi. Ngokuba uma ukwenza, kwenza lokho niyabo. Ngiyakuthola engikuqondileyo na?
I can hear my Savior, the word, calling down there to the grave. I can't. Won't you die with me?
so you can rise with me.
You're calling. I can hear my Savior calling.
What's the world going to say?
Take thy cross and follow, follow.
Now, if you haven't been
where he is the Word,
it's me, I.
There's the pool. Where he leads me, I will follow. Where he leads me, I will follow. I'll go with him, with him all the way.
Let's bow our head.
Kutamisa makanda etu.
Dear God, the pool.
Ulungulo tande gayo itibise lungile. Mande kuluma ezintizwe ninkosi. Kwa ngati bangezwa ukristu.
Izi
ibabiza futi. Bahambe naye yonke indlela.
Gizo
hamba naye etimini.
Gizo
hamba naye. Ngiye ekutibini. Gizo tata igama lakhe.
Ngifuna
ukuba ngomunye wabantu ababizela igama lakhe. Ngizokholwa yizwi lakhe, ngizolandela.
Ngizoza
ngakumisana nezwe, ngizoba ngoweqiniso umlobokazi omiselwe. Ngizokushiya nowodwa umthambo omkhulu wezwi lakhe. Zonke izicelo ngizoba ngowangempela umlobokazi weqiniso. Yonke into ngicela ukuba ngiyenze, leyo ngizoyenza. Uma indoda yami ezayo ifuna ngiyeke izinwele zami zikhule, ngizokwenza. Uma ifuna ngisuse konke lokhu kuzipenda, ngizokwenza. Uma ifuna ingitshela ukuthi ngumoya omubi, omubi engiqumisana nawo ngalezi zingubo ezibukeka zikhanukisa, ngizokwenza, ngizozikhumula. Angikhathali ukuthi ubani omunye uthini ngizozikhumula. Ngifuna ngiphume kulelo qembu engikanye nalo labangakholwayo, ngizokwenza. Nakuba ngenza isifa sami kumbe noma yini yangithembisa ukuthi ayisoze ingishiye, ayisoze ingiyekele, ngizokwenza.
Ngihamba
nayo yonke indlela. Ngifuna ngibhaptizwe egameni layo, ngizokwenza. Uthi wawethembisa ezwini lakho lapha yilokho owawukufuna. Kwangathi wonke umuntu angalibona Nkosi, futhi ngobumnandi ngokuzithoba alikhothamele egameni likaJesu ngiyakhuleka. Amen. Bani ngabakaNkulunkulu. Bangathi uNkulunkulu angathatha lamazwi ephukile futhi awenze abe ngawangempela kini, ungumkhuleko wami oqotho. Iqibi lizobe selilungile. Noma ubani ufuna ukuza ba umfundisi uzokumemezela lokho kamuvanyana. Noma ubani osephendukile futhi ufuna ukubhaphathizwa esebenzisa igama likaJesu Kristu, woza njengaphambili. Yonke into isilungile. Zonke izinto sezilungile. Konke esingakwenza ukukusiza ukuba uphilele uNkulunkulu, silapha ukuba sikwenze. UNkulunkulu anibusise. Manje asisukume. Manje iculo lethu elincane ngiyamthanda, ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala. Asilicule wonke umuntu manje.
Let's raise our hands as we sing it.
Makanda ethu nezinhliziyo zethu zikhotheme manje, asilihamishele kuye.
Love him.
Oh Nkulunkulu Baba wethu, yiba nomusa kithi esizidalwa ezimpofu Nkosi.
Strengthen us for the
umsebenzi ositshalele ngaphambili.
Help me, O God.
Please, O Nkulunkulu, ngisize. Yes, ukuthi khona
ilele
khona lapha ngaphandle. Baba, ngisize.
O
Nkulunkulu, ukuba ngazi iqiniso.
Bless these people, dear God. Lead them.
Sise laba bantu, Nkulunkulu, othandekayo. Bahole, ngiyakhuleka. Egameni likaJesu. Manje sisakhothamise amakhanda ethu. Ngizocela umelusi lapha umfowethu Neville, umfowethu oligugu akhuphukele khona lapha manje futhi asho ukuthi uzokwenzani mayelana nokuthi ngabe mayelana nombhaphathizo. Ngingahle ngikumemezele lokho. Ngicabanga ukuthi ichibi livuliwe nokho.